Sanibona kusihla bangane okuyinhlanhla ngempela kubuya futhi kulobo busuku eLong Beach okuba nalesi sikhathi senhlanganyelo emavikini ezayo. Futhi bekuthi kungimangaza ukwazi ukuthi bengizohlala eLong Beach kade kangaka isikhathi seluliwe. Futhi ngicabanga ukuthi umfowethu you can try ngenkathi engiyibiza mayelana nokuza ogwini lwasentshonalanga ivela ephoenix wacela ubusuku obubodwa elos angeles nobusuku obubodwa lapha bese kuthi-ke lapho ngithole ukuthi ngithole noma ubusuku obubodwa ngiqonde iviki elilodwa endaweni ngayinye ngicela uxolo bese-ke ngithole ukuthi nginamaviki amabili lapha isonto kuze kube yisonto ngicabanga ukuthi kunjalo noma ngolwesibili kuze kube yisonto kuze kube sonto futhi ngakho silindele manje ukuba sibe nesikhathi esikhulu manje singaba nesikhathi simnandi kuphela enkosini njengoba sonke siyikhonza ndawonye sifanele sikwenze lokho futhi manje bengikhuluma nomelosi namhlanje futhi ngambuza nje ukuthi hloboloni lwenkonzo ngabe bekuyimvuselelo ebesiyilindele noma ngabe ubezoba nenkonzo yokuphulukisa na futhi wathi njengoba nje inkosi izohola ngakho lokho kuthi nje akube kuhle impela ngiqagele njengoba bengingacela yilokho esikufunayo sifuna lapho inkosi iholela khona bese kuthi-ke uma inkosi inelungelo lendlela khona-ke yonke into izoba kahle futhi kungukuthi ngicabanga ukuthi lesi yisikhathi sami sesibili kuleli thabenekele ngicabanga ukuthi lena yindawo esiza kuyo kwakungesiyo futhi demos ngobunye busuku ezansi lapha cishe eminyakeni emibili noma imithathu edlule noma kuthize na futhi eminyakeni ethi ayibe mibili edlule yebo mnumzane kwase kuthi-ke ngake ngaba ngale ehholo likamasipala lapha ngenkathi thina ngiqala kufika ogweni lwasentshonalanga futhi ngakho ngithi ukuzizwa sengathi ngiyingxenye yenu kwasekuqaleni nje hhayi kuphela ngoba kade ngilapha ngoba kade ngisendaweni efanayo enani kuyo ukuthola insindiso eCalvary futhi yilapho umthombo kuphela engiwaziyo yilowo mthombo waseCalvary lapho uNkulunkulu athululela khona izibusiso zakhe phezu kwesintu futhi yilapho engamukela khona okwami ngaphansi kwegazi lenkosi uJesu futhi manje uma inkosi ithanda ngithanda nje ukubona ukuthi bangaki obefuna ukukhulekelwa sibe nenkonzo yokuphulukisa ngobunye busuku ake sibone uma siphakamise izandla zethu nxa zonke awu lelo yiqembu elincane elihle lenkonzo yokuphulukisa ngakho okwebandla empeleni bese kuthi-ke awu kusasa ebusuku ubungathanda kanjani ukuba nenkonzo yokuphulukisa kusasa ebusuku bekungakuhle lokho na kulungile ngizoba nabafana ngapha ukuba bakhiphe amakhadi omkhuleko cishe ligamenxe elesithupha into ethile efana naleyo ngakho ngeke kuphazamise ezinye izingxenye zomhlangano futhi khona-ke sizokhulekela abagulayo kusasa ebusuku uma inkosi ithanda futhi khona-ke sizobona-ke lapho ihola kubeka sibone ukuthi bangaki niyazi ngane lomncane webandla njengalona singakhulekela bonke abagulayo ngobusuku obubodwa ngakho ukuba lapha ubusuku obuyishumi nantathu lokho kuzoba kube yinkonzo yokuphulukisa ngempela ngakho uma abantu bengena abagulayo belokhu beminyanisa phakathi ngani sizoqhubeka sibakhulekele lapho bengena manje mhlawumbe leli viki elizayo leli elilandelayo iviki elizayo njalo uma kuyintando yenkosi ngisanda kuqeda nje ngaphambi kokuba ngiqale uhambo lwalo nyaka ethabenakele lami ngiqede uchungechunge lweminyaka yebandla yokugcina eyisikhombisa esambuleni futhi mhlawumbe inkosi ithanda ngithanda ukuthatha ngeviki elizayo ngabagibeli bamahashi abane besambulo futhi nginikeze ubusuku shini ngalinye nomgibeli ngamunye nokuthi kumeleni esikhathini esiphila kuso ngicabanga ukuthi kufanele sonke sifanele sixwayiswe ngezinto ezizayo yilokho ibandla elishoda ngakho namhlanje isexwayiso sokulungiselela ngiyakholwa ngempela ibandla lalisesimweni esingcono eminyakeni engamashumi amane edlule ukuba uKristu afike kunoma linjalo namhlanje unyaka ongamashumi amane ngangikhuluma ngalokho ngolinye usuku eWestward Hall engqungqutheleni yeFull Gospel Businessmen ukuthi kanjani ibandla eminyakeni engamashumi amane lalahlekelwa inkundla njengoba nje lenza ihlane Kodwa sekuyisikhathi manje lapho izilwi ezindala sezifile futhi sifanele sizihlanganise ndawonye futhi siqale siqhubeke ngombuso kaNkulunkulu futhi siwele futhi sizuze izibusiso ezigcwele futhi njengoba nje iNkosi izohola kuleli viki sizobe sikhuluma ngalezo zindaba ekulungiseleleni. Manje umfundisi angeke alethe imvuselelo, akukho umshumayeli ongalethe imvuselelo, akayiphethe futhi into kuphela angayenza ngokwethembeka nje kuNkulunkulu nasezwini lakhe. Le mvuselelo izofanele ize ngabantu ekhaya lakho, empilweni yakho. Manje imvuselelo akusikho ukwenezela amalungu amasha ebandleni, kungukuvuselela lokho esisivele sinakho. Ukuvuselela kusho ukubuyisa. Ngakho imvuselelo ngama lapha eminyakeni ethize edlule, okokuqala nga ngasemanzini amaningi kakhulu okwakuyi Lake Michigan, ngangithi angibe ngangisanda kugcotshwa nje eMissionary Baptist Church, ngangithi angibe neminyaka engamashumi amabili noma amashumi amabili nanye ubudala, futhi ngangenyukele lapho ngenkathi babenenkonzo ethize enkulu yePhasika yokuphuma kwelanga ngaphandle echibini. Futhi ngangazana noPaul Rudder futhi wayefanele akhulume kulowo mhlangano, futhi ngangifuna ukuvakashela eTabernacle ngenkathi ngangiseChicago, futhi kwakungokokuqala ukuba ngibone lawo manzi amaningi kakhulu. Futhi ngaphumela election drive futhi ngamaphandle lapho isikhashana, futhi ngaqaphela onke lawo magagasi egxuma phansi naphezulu njenje baneka nxazonke. Ngacabanga xhuxhumela ini kangaka na, okwani konke ukuxhuxhuma na. Futhi amagagasi amancane ayeqala bese-ke egijima aphume, futhi kube ngamagagasi amakhulukazi futhi abhambe kwelinye nelinye ahlakazeke negwebu lindiza liye phezulu bese-ke libuya lingene. Khona-ke ngibona amagagasi amakhulu eza futhi ehlakazeka osebeni njengoba nijwayele lapha, kodwa lokho kwakuyinto entsha kimi incebo ehlala kude nolwandle. Ngakho ngiqaphelile ukuthi kwakuzokwenza kanjani, futhi ngathi awu kufanele kube yini ukuthi ichibi linemvuselelo. Lokho kufanele kube yilokho okuyikho, linesikhathi simnandi nje ligxuma phansi naphezulu. Ngacabanga lokho kuhle, lokho kukahle, kodwa niyazi ngangacabanga awu angaze noma lithele inqwaba yamanzi engeziwe lapho linemvuselelo na. Ngacabanga khabo akukho lelilodwa econsi ngaphezulu kulo khona manje kunokuba uma belizothile ngokuphelele, akukho nokukodwa okuncanyana ngamanzi afanayo. Kodwa nje ukuba nemvuselelo nokuxhuma phansi phezulu, ngacabanga awu kusiza ngani lokho na? Uthole ukuthi lapho linemvuselelo futhi ligxuma phansi naphezulu kanjalo kukhuculula yonke imfucumfucu kulo phezulu ogwini. Ngakho yilokho ibandla elikudingayo yimvuselelo, litshele konke okwezwe nezinto zezwe kugezekile ukuze libukeke licacile libe lihle, futhi lapho konke sekudamba linesilinganiso esifanayo samanzi. Kodwa ubangela olwandle ukuba lwenze lokho yingoba kukhona umoya ofikayo uqala ukuvunguza ngokumelene namagagasi, uphephethe uphikisa amanzi amaningi uwaphakamise. Awu yilokho ibandla elikudingayo kulobu busuku, ngokuvunguza okuthile komoya omkhulu onamandla kwehlela phezu kwalo, futhi nokulivuselela nokukhipha lonke izwe nezinto zezwe, futhi ngaleyo ndlela khona-ke kuqala imvuselelo. Bese kuthi-ke lapho sekuzinza ibandla lonke lisesimweni-ke ukuqala khona-ke ukwemukela iziphiwo zokomoya nezibusiso ezivela kuNkulunkulu, futhi yilokho esikufunayo. Angikholwa ukuthi imvuselelo esiyibhekile ukuba ifike iza ngefashini esiyibhekile, njalo ifika ngokuphambene nalokho esikubhekile. UKristu ufika ngokwehlukile, uJohane uMbhaphathizi. Awu uma noma ubani ubengacabanga, ngicabanga ukuthi uma abanye babahumoshi bombhalo osukelile kaJohane babayothi izwi lomemezayo ehlane, lungisani indlela yeNkosi, yenzani imikhondo yayo iqonde. Sengathi ngiyabona abanye babo babecabanga ukuthi uNkulunkulu wayezothinyelele amapaseji aphume ezulwini ukuthi abe nomphelekezeli wezingelosi ehla emhlabatheni, nomunye umkhulu umprofethi esethonzi uyofika ehamba ephuma enkazimulweni, futhi kwakuzoba kukhulu kakhulu kuze kuthi zonke izindawo eziphansi ukuba zenziwe ziphakame, nazo zonke izindawo eziphakemeyo zehliselwe phansi, nezintaba zaziyozojekula njengezinqamu ezincane, nawo wonke amagquma yezo shaya izandla zawo isehlakalo esinjepho okokuzoba yiso kufanele ukuthi abantu babheka ini ukukubona ngalezo sikhathi kodwa kwafezeka kwaba yini na umshumayelo omdala obukeke efiphele ezisonge ngesikhumba semvu mhlawumbe akaze ageze njalo ezinyangeni ezintathu noma izine wahamba iphuma ehlane emiodakeni luze luyofika emadoleni akhe futhi empongoloza phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele ilapho izindawo eziphakemeyo zenziwa zabaphansi nezindawo eziphansi zenziwa zabaphezulu lokho umuntu akubiza ngokuthi kukhulu uNkulunkulu kubiza ngobula futhi lokho umuntu akubiza ngobula uNkulunkulu kubiza ngokuthi kukhulu ngakho ke esizofanele sikwenze ngokubuyela emuva ohlelweni lukaNkulunkulu futhi sithole empeleni lokho uNkulunkulu afuna sikwenze futhi indlela kuphela engikwazi ngayo ukukwenza ngomkhuleko umkhuleko uyisihluthulelo leyo yimpendulo umkhuleko uguqula izinto umkhuleko uyisikhali esinamandla kakhulu esake safakwa ekulawuleni kwezidalwa ezingabantu akukho bhomu le-atom noma kukho bhomu le-hydrogen elinamandla njengomkhuleko umkhuleko kuzoguqula umqondo kaNkulunkulu benikwazi lokho na wakwenza ngesinye isikhathi umprofethi wathunyelwa enhla enkosini ekamelweni wayesethi yenyuka futhi umtshele usho kanje inkosi akehle empeteni uzofela khona lapho ekhona no-Isaya wenyuka wayesetshela uHezekiya lokho futhi ngiyabona bonke osaziwayo esangweni abantukazana phandle emagcekeni angaphandle ngenkathi bengena bathi umprofethi kaNkulunkulu kuzoba njani ngenkosi yethu na isho kanje inkosi izofa kwaphuma waya emabuthweni umprofethi mkhulu itheni inkosi ngenkosi yethu na isho kanje inkosi izofa futhi lokho wakuqinisile inkosi yamtshela lokho uyaqhubeka uyehla ungena endlwaneni yakhe encane ndawo emuva ehlane futhi uHezekiya waphendulela ubuso bakhe odongeni futhi wakhala kamunyu wayesethi inkosi nkulunkulu ngiyakuncenga ukuba unginake ngihamba phambi kwakho ngenhliziyo ephelele ngidinga iminyaka eyishumi nanhlanu ethe xaxa kulungisa umbuso wami simweni futhi niyazi ukubukeka kanjalo uma uNkulunkulu ubeyofuna ukusho noma yini wayeyomtshela ngenkathi esakhuluma naye kodwa uNkulunkulu unezindlela zokwenza izinto ufanele uze ngezindlela zikaNkulunkulu namacebo kaNkulunkulu okwenza izinto inqobo nje uma sizama ukungena thina uqobo khona ke ngeke kusebenze futhi nje singeke safanisa umunye nomunye sifanele siphile ngamunye phambi kukaNkulunkulu manje umuntu omkhulu kunabo bonke ezweni kusobala kwakuyinkosi umuntu omkhulu kunabo bonke ezweni kwakunguNkulunkulu kwakukhona umuntu omkhulu kunabo bonke emhlabeni ekhuluma nomuntu omkhulu kunabo bonke ezweni omkhulu kunabo bonke ezweni futhi nokho amandla amakhulu asezweni awakwazanga ukuphendula enkosini ngoba wayengahlaselwe ukuba yilogo wayeyinkosi nje wayesekhuluma ke noIsaya lowo kwakungumprofeti wakhe wayesethi hamba umtshele ukuthi ngizwile imikhuleko yakhe futhi ngizomsindisa eminyaka eyishumi nanhlanu manje ucabanga ukuthi lo mprofeti ofanele ukuthi wayephoxekile kanjani ebuya ngo ubuyelani improfeti na isho kanje inkosi yena uzophila futhi nje washiya isango ethi isho kanje inkosi yena uzofa buya isho kanje inkosi uzophila isho kanje inkosi uzophila ngani na yini ekuguqulile na umkhuleko leyo yimfihlo umkhuleko uvula umnyango omkhuleko noma yini enicela ngomkhuleko ngokukholwa nikholwa niyakukwamukela selani kuvame ukuba ukuthokoza kwenu kugcwale asicela uNkulunkulu kulobo busuku kuba nje angagodli lutho kodwa athulule amandla asezulwini uma ezosinyakazisa futhi asidabule sibe yizicucu futhi ehlele endlini yombumbi futhi siphinde sibunjwe futhi uma kuyilokho kukuthathayo yilokho ngikufunayo futhi ngicabanga ukuthi yilokho lonke ikholwa elinenhliziyo eqotho elikufunayo kunendaba ukuthi kuthathani manje asikukhumbule lokho njengoba umhlangano uqhubeka ngikhathala inkosi ukuthi kuthathani kodwa ngifuna wena ukuba ngibuselele uma kuyinto ethize engiyenzayo into ethize ebengingafanele ngiyenze into ethize ebengifanele ngabe ngiyenzile mele ungidebule ngibe yizicoco futhi ungibuyisele futhi ukuze ngizokulalela ngaleyo nhloso enhlizweni uNkulunkulu uqiniseke impela nje ukuhamba enkundleni njengoba ngiyimi emva kweli pulpit kunjalo manje lesi sikhathi sokuqala engikhumbula ngaso kuwo wonke umlando wemihlangano yami ukuthi ngake ngafika endaweni ukubamba selo lo hayi inkonzo yokuphulukisa futhi ngiyajabula nje ukuthi lokho kuhlelwe ngalendlela ngicabange ukuthi mhlawumbe kuzoba ngokuthi sizokhuphukela Los Angeles futhi lapha ubusuku bombalwa naphezulu lapho ngakanjalo kodwa kwaphetha ngandlela thize noma kwahlelwa emnothweni omkhulu kaNkulunkulu ukuthi ngangizoba lapha ngiyethemba kule maviki amabili ebandleni kubanjwe imvuselelo ngakho mhlawumbe ileyo ndlela uNkulunkulu ayifunayo ngakho sizovele sikushiyele kuye ungubasi akasuyena bangaka bamthandayo na oh wena oh lokho kuhle khona ke kubukeka sengathi yonke amakholwa lokho kuhle
awu asikhulume kulobo busuku futhi silungiselele izinto zethu inkonzo yokuphulukisa kusasebusuku bese kuthi ngolosini ebusuku sizoqala ngo ngezindikimba zokuvangela kanjalo njalo uma inkosi ithanda futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzoba nathi embuselelweni enjalo ngesonto inkazimule kaNkulunkulu izobe inetha ngxazonke phezu kwethu noNkulunkulu uzobe ehamba phakathi kwethu ngezimanga ezinkulu nezibonakaliso namakhulu emukela umoya ongcwele futhi nje uyenda ozonke manje asiqondile kusho manje imvuselelo enkulu yeqiniso ayitholi izihloko ezinkulu zezindaba nezinto ezinjalo qhabo qhabo kunento eyodwa uJesu Kristu ayesilele ngayo empilweni yakhe ngiyakuzonda kusho lokho kodwa wakwenza uJesu wayeshoda ngento eyodwa umbukiso wesimodeni wayengesikho ukubukisa qhabo yena bona wonke umuntu namhlanje uzofanele abe nezihloko zezindaba ezinkulukazi futhi eqhoshanga lokho abakwenzayo lelo yiyembe lesehliwe kunjalo leyo akusiyinceku kaNkulunkulu inceku kaNkulunkulu izozithoba izigodla futhi lapho kufika emvuselelo bukani ukuthi yini ebelokhu ifika ngenkathi kufika ezinsukwini zikaJesu emvuselaneni njengesibalo abantu abambalwa nje bukani ukuthi uJohane waye nani phandle lapho osebeni abantu abambalwa nje babuthana nxa zonke bevela ezifundeni ezizungezile ukuzomuzwa cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye awo enqaba umlayezo wakhe futhi asuka hamba nokho kokuyimvuselelo enkulu nesikathi sokuzamazama uNkulunkulu unyakazisa izinto nabantu abaqonde ukuthi kuyenziwa niyabo uNkulunkulu unyakazisa ibandla lakhe emvuselelo isebandleni lakhe ngikhole ukuthi ibandla libizelwe ngaphandle manje kodwa into yokuvuselela ngokuvuselela nokunyakazisa lelo bandla endaweni yalo futhi omunye wathi kungani uZulu laza nesikejane samaPentecostali abagingqiki abangcwele kanje lonjalo na awu yilapho engathunyelwa khona ngingomunye wabo ngakho bathi kungani ningalenza lezi zibonakaliso kungani ningakhuphukela ezindaweni ezinkulu izindawo eziphakeme kanje lonjalo na uma niqaphela leyo into efanayo impela iyashiwa enkosini yethu abafowabo basho ngisho nakuyo kungani ungenyukeli phambili kukaKhayifase noma ezinye zezindawo ezinkulu futhi uzibonakalise na uma unguye ube yilomfo loKristu bazise ukuthi ungubani wathi usuku lwakho luhlela njalo akakhuphukanga nabo kodwa ihora lakhe laliseza wayengesiyombukisi futhi ngicabanga ukuthi yileyo indaba ngebandla namhlanje lithola kuningi kakhulu ukubukisa esikhundleni sikaKristu owenele yabo sifuna uKristu akukho mbukiso uKristu sifuna ukumisa izinhliziyo zethu futhi lapho sithola leyo ndawo nizothola ukuthi uNkulunkulu unguye nje izolo namuhla naphakade akehluleki manje asikhothamise ikhanda lethu umzuzwana nje futhi sisondele kumqalisi ngaphambi kokuba sisondele ezwini lakhe baba wethu esezulwini ngempela singabantu abanenhlanhla kulobo busuku sokubuthana ndawonye lapha esizweni esikhululekile lapho esingakhonza khona uNkulunkulu ngeziyalo zethu qobo zikanembeza wethu sijabula kakhulu ngalokho nangomnyango ovuliweyo nokho ezweni lakithi sazi ukuthi ngeke kube yisikhathi eside kakhulu manje kuze ukuthi lamathuba azosuswa kithi futhi inkosi kuyoba yinto enkulu lapho kunjalo ngoba khona ke uthando lukaNkulunkulu luzosicindezela izinhliziyo zethu zize zihlangane ndawonye ngiyakhuleka babanga lomhlangano ozayo wase Long Beach nangale libandla elibizwa ngombuthano kaNkulunkulu
where God's children assemble together
na lapho abantu labakaNkulunkulu bebuthana khona ndawonye nebandla lengabantu owakha umzimba
And we pray, God, for
this pastor. I pray that you bless him, the Lord, and by his own desires opening his heart for a beginning of the prayer that their prayers are not in vain. But may we catch the spirit that will catch the fire and the Lord will catch the fire. Futhi abantu bakaNkulunkulu bayaqonda ukuthi njengoba kwakunjalo ngesikhathi sikaHezekeli amathambo aya emathanjeni nesikumba phezu kwawo futhi asukuma kodwa nokho ayedinga ukuba kuprofethwe kuwo kubangele kuphila ukuba kungene kuwo futhi babo sezulwini singahle sihlele futhi siqoqele amabandla ndawonye futhi sihlanganise izandla zethu futhi sihambe ithambo nethambo kodwa nokho kuthethe siprofethe somoya ozamazamayo ukubuyisela kuphila kithi futhi Baba sikhulekela ukuthi akuze kuba khona kuphela umhlangano othatha isikhathi eside kodwa imvuselelo iyonyakazisa ngempela zonke izinhliziyo wonke amakhaya wonke amabandla wonke amalungu umoya ongcwele uze ube ngobusayo kuyo yonke impilo kusukela kulokho inkosi kuzophuma izisebenzi ezingene emakhoneni emigwaqo nasezimpambanweni zemigwaqo ezingabukeki zinamahloni ebusweni bazo kodwa njengamasosha angamaqhawe avuthayo ubuso obunjengoba babunjalo obukaStefano ngenkathi njengendlu ishaya emoyeni omkhulu abakwazanga ukumisa kanjalo nenkantolo yeSanhedrin ayikwazanga ukumisa kodwa wamemeza kakhulu phezu kwabo abantu amozi likhulu ni abangasokile enhliziyweni nasezindlebeni ngisho nokufa qobo lwakho akuzange kumise umlayezo wakhe wangena kuSawulu waseTarso awuzange umshiye kwaze kwathi uNkulunkulu wamshaya ngomlilo futhi wamkhipha futhi waba ngumpostoli onyakeni wabezizwe lowo muntu oyedwa ngenkathi efa ekoqa ngamadola akhe futhi ethi ngibona uJesu eminga kwesukunene sikaNkulunkulu loyo obuka kuye uNkulunkulu sikhulekela ukuthi uzothumela umoya ngele ngamandla okukholekisa anjalo azobeka lokho kubuka kokuzimisela phezu kwazo zonke izinhliziyo naphezu kwabo bonke ubuso obubuthana kuleli bandla siphe khona nkosi ukuthi kungahle kube nesikhathi sokuhlela umphefumulo ngokuba siyaqonda ukuthi siphila ihoreni elilate kuleyithi ngokwedlulele kunoma sicabanga wathi uyofika ngehora eningalicabangiyo ngakho kungahle kube noma ngasiphi isikhathi ngiyakhuleka Baba ukuthi uzongisiza ngikhuluma emizuzwaneni embalwa edlule ekushoni abagibeli bamahashi abane ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu noma yini engahle yehle Nkosi sivula nje izinhliziyo zethu kuwe woza usebenzelane nathi Nkosi njengoba nje sinesidingo sika lonke izwe lisuke kithi Nkosi thathe ngemba yakho ebukhali sikandlangothi zombili izwi futhi wehlukanisa imicabango yezinhliziyo zethu nengqondo futhi usikhumbuze lapho esilela khona futhi kwangathi singeyeke ukukhuleka size sibone imikhuleko yethu iphendulwa siphe khona baba
circumcise my lips circumcise the hearts of the people why might speak and they might hear
so guys indebe zami so guys inhliziyo zabantu ukuthi ngingakhuluma futhi bengezwe izwi lenkosi sicela lokhu ngenxa inkazimulo kaNkulunkulu egameni lendodana yakhe uJesu Kristu amen Ngiyakhuleka inkosi Jesu ukuthi imvuselelo izoba khona kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke ukuthi wonke umuntu welambile futhi omile manje longelani nje umuntu ngamunye lingalindi kumakhelwane akulutho ngomakhelwane qobo lwethu asizile ukudla asikhuleke sibize uNkulunkulu singene ocingweni sishayele omunye nomunye sibalethe ngapha siholele abantwana bethu emkhulekweni siqoqe amaqembu omndeni wethu sivule izinhliziyo zethu nje futhi sithi inkosi nakho apa esikhona manje ekulungiseleleni inkonzo kusasebusuku yenkonzo yokuphulukisa ke abafana bazobe sebeqedile ngamakhadi omkhuleko cishe ligame enxele isithupha ninenefoni amakhadi omkhuleko ozani futhi yakuthi abantu abagulayo basukume ngakimi phezulu lapha abaningi benu kade esemihlanganweni futhi niyazi ukuthi kusebenza kanjani bengingakho ngcono kumuntu othize ohlezi lapha olokukholwa okholwayo ehlezi ngaphambili kunange move
emuva lapho ngoba ngezinye izikhathi lapho ngibabona emuva phakathi lapho kunokuningi kakhulu phakathi kwalokho ngenkathi lapho migodi ngikubiza kanjalo noma imisebe yokukholwa evela kubantu kuyadida nokho kuhamba kuzo zonke izixuku nezinkulungwane eziphindwe kwazinkulungwane zabantu. Kodwa ngingaqoka kuthola abantu abagulayo phezulu lapha ngaphambili ngalapho engikhona. Manje kulobu busuku ngifuna ukukhuluma ngendaba kuqala. Ngifuna ukunifundela ivesi embhalweni elitholakala kulokho ongcwele isahluko sesibili, ivesi lamashumi amabili nesithupha.
And behold, there was a man in Jerusalem.
Futhi bega kwakukhona umuntu eJerusalema igama lakhe linguSimeoni. Lo muntu wayelungile futhi okholekayo ebhekile induduzo kaIsrayeli nomoya ongcwele wayephezu kwakhe.
And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he was.
Wabonakaliswa kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa aze abone uKristu eNkosi.
Now, I want to take the subject of expectation.
Manje ngifuna ukuthatha indaba ethi ukulindela. Manje ngaphambi kokuba ube nokulindela kufanele kube nokukholwa ukuhambisana nalokho okulindela. Futhi mibili kuphela imisuka ezweni elawula izwe kulobu busuku. Lokho ngokwesaba nokukholwa, iRussia izama ukuthola wonke umuntu ukuba abesabe. Futhi sizama ukuthola wonke umuntu ukuba abe nokukholwa kuNkulunkulu. Manje yilowo umehluko, lowo msuka ombili ulawula zonke izizwe, ulawula bonke abantu, ulawula onke amabandla, ulawula abantu ngamunye ngokwesaba noma ukukholwa. Manje ukwesaba akunabo ngako benani kukho, akukho noma yini, akunako kuphela ngokuphelele. Kunjalo akunanto eyodwa into enhle ngakho. Ukuba bengizodetsholwa ekuseni, bengizodetsholwa, bekuyosiza ngani ukuba nokwesaba na, bekungangisiza ngani na? Wena uthi awu, yini enhle ukukholwa obekungakwenzela yona na? Ukukholwa bekungangikhulula, kodwa ukwesaba ngeke kungisize nakancane. Uvele nje uzithole usetshenziwe nya, futhi unokwethuka kakhulu kunakuqala lapho sekufika isikhathi sokuba isibhamu sidubule. Ngakho masibe nokukholwa. Ukukholwa bekungangikhulula, kodwa uma kungangikhulula, lule ukwesaba bekungangisiza ngani empeleni na? Hlala nje lokukholwa ngqo, futhi ubambelele kukho, thatha isithembiso sikaNkulunkulu futhi uhlale noNkulunkulu. Futhi manje njengoba siqala ukufunda izwi nokufundisa izwi, angisoze ngaphumela ngaphandle kwezwi nganoma yini. Futhi kubulani ukuthi nifanele nikholwe yilokhu kuNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu yeligcine izwi lakhe. Uzokwenza lokho, uma engakwenzi akasuye uNkulunkulu. UNkulunkulu ngongenasiphelo, futhi lapho noma yini ingenasiphelo kungukuthi awu, ayikho indlela yokuchaza ukuthi okungenasiphelo kuyini. Kodwa singaba nesiphelo, ngakho-ke singasho noma yini, futhi ngosuku olulandelayo noma ihora kusukela ngalo nkathi noma imizuzu emihlanu sizofanele sikuguqule futhi sithi wo, benginephutha. Kodwa uNkulunkulu angeke akwenze lokho uma engongenasiphelo, ngoba wenza esakhe, wenza esakhe, sakhe, sakhe isithembiso, futhi akasoze abuyele muva kuso. Isithembiso sakhe sihlala sisihle kwedlula konke, isinqumo sakhe sihlala siphelele. Futhi uma siphelele asisoze saphinde saphelela, ngakho kuzofanele njalo kube ngokuqinisileyo. Manje ngakho-ke uma unokukholwa, ngangikhuluma nodokotela esikhathini esithile esedlule mayelana nesinye seziguli zakhe esasikade siphulukisiwe. Wathi, ngani Billy, ungumngane wami? Wathi, akukho kungabaza hlobo. Wathi, he, umdlavuza wawulapho? Wathi, ngayihlinza indoda futhi angiwutholanga, wawusemphinjeni wayo. Futhi wathi, futhi wayengumlamu kudokotela. Futhi wathi, usuhambile ngokoqobo. Nabanye babantu waye phandle endodeni ephethe ihotela labahamba ngezimoto. Ngenkathi sasinomhlangano wayetshela wonke umuntu ngakho nokuthi kukholwa. Wakwenza kanjani? Wathi, yebo Billy, ngiyakukholwa lokho. Wathi, manje ukuba nokukholwa. Wathi, manje ngikholwa ukuthi ukuba wayephumile futhi wathinta isihlahla futhi wathi wayenokukholwa. Ngathi, qabo, lokho ngeke kusebenze. Wathi, ukuba wayenokukholwa. Ngathi, akanandawo yokukholwa. Ukuthinta isihlahla nokukholwa leyo yinkoleloze. Ufanele ube nendawo yokukholwa, nokukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu. manje ngaphambi uma nje ukuthatha njengani noma yimuphi umbiko wephephandaba noma okuthize ngani ngeke waba nokukholwa kulokho bayokwenza amaphutha ngoba bangabantu kodwa leli bhayibheli lingeke lenze iphutha lifanele liphelele ngoba liyizwi likaNkulunkulu futhi uNkulunkulu akangcono kunezwi lakhe noma awungcono kunezwi lakho angingcono kunezwi lami ngakho ke lapho ibhayibheli lisho noma yini kubulani kuchazululwe ingono phakade futhi uma uNkulunkulu eke wabizelwa enkundleni ukuba enze isinqumo entweni ethize nesinqumo asenza ngekathi ebizelwa enkundleni ngento efanayo futhi isinqumo sakhe sizofanele sihlale siyindlela efanayo angeke asikhuphule ngokukodwa ethi awu ngakwenza kulona futhi kodwa angeke ngikwenzele lona manje uma ikwenza lokho khona-ke wenze isinqumo esingalungile ngenkathi esenza kokuqala ngakho wenze izwi lakhe ukuze uma ningakholwa ngenkathi yena umuntu emcela intethelelo ngezono zakhe noNkulunkulu wathethelela leyo ndoda ezonweni zayo uma uza kumbe noma ubani othanda ukuza phezu kwalezo zisekelo ezifanayo zokucela intethelelo ngokuzithoba esekelwe phezu kokukholwa uNkulunkulu ubophezelekile ukwenza into efanayo ayenzela leyo ndoda okokuqala futhi uma umuntu eke agule futhi abiza uNkulunkulu futhi uma uNkulunkulu eke waphulukisa umuntu oyedwa ake waphulukisa umuntu oyedwa nezikhundla ezifanayo aletha kuzo lowo muntu ukuba aphulukise uma eke wabizwa futhi kuzofanele ahlale nesinqumo esifanayo uma engakwenzanga wenze iphutha bese kuthi-ke uma wenze iphutha akasuye ongenasiphelo futhi uma engesuye ongenasiphelo khona-ke akasuye uNkulunkulu yabo ufanele ubuye ngo ukuze wazi ukuthi leli zwi liqiniso manje ilokho impela ukungenika ukuma kwami okunesibindi kuKristu ngoba ngikholwa ukuthi izwi liqiniso lingeke nje lehluleka lingeke lehluleka ukwedlula uNkulunkulu ngoba linguNkulunkulu ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu amaHebheru esine asitshela ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla libukhali kakhulu kunenkemba isikanhla ngodi zombili lisika macala omabili lingene lahlukanise nasemkantsheni wethambo futhi lahlulela ngisho imicabango nezizindlo zenhliziyo ngenkathi ijesu ebuka izethabeli futhi wawubona umcabango wazo kwakuyini na wayeyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu awu babefanele bakwazi ukuthi wayeyizwi likaNkulunkulu elibonakalisiwe manje lelo zwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe elifanayo umoya ongcwele ungenza noma yisiphi isithembiso sikaNkulunkulu sibonakaliswe uma nje uzokukholwa manje ukulindela kufanele kwakhelwe phezu kwento ethize enokukholwa emva kwakho ngoba uma ulindele okuthile yingoba kukhona okuthenjisiwe noma ngandlela thize kanjalo ngakho uma ufuna ukuba nokulindela kwangempela kufanele kwakhelwe phezu kukaisho kanje inkosi bukani Noah kwakungezinye izikhathi uNkulunkulu wakucela ukuba wenze izinto eziyinhlekisa ekucabangeni kwakho qobo kobuntu manje khumbula uma uzongena kule mvuselelo uzama ukucabanga ukuthize ungavele nje ungene ngaphandle kwasekuqaleni nje ngoba ungeke ukwenze khumbulani uNkulunkulu akamazi umuntu nje noma umuntu akamazi uNkulunkulu njalo ngekhanda lakhe umazi ngenhliziyo yakhe ensimini yase-Edeni indoda yahlukaniswa phakathi kukaNkulunkulu noSathane usathane wathatha ikhanda layo uNkulunkulu wathatha inhliziyo yayo ngobuhlakani bayo uzama ukuzindla ngezinto kodwa ngokukholwa enhlizweni yayo ngoNkulunkulu kuzoyenza ikholwe yizinto ukuzindla okungeke ngisho kuqinisekise ngokuba kungokuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo niyabo kungukuthi ufanele akholwe yizwi likaNkulunkulu omfowethu uma nje ungakwehlisa kahle lokho futhi kuzike enhliziyweni yakho bekungenza wonke udevele agxume futhi ahambe khona manje niyabo ukwazi kuyakwenza manje ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani ngibe nakho lona iminyaka engamashumi amathathu nanye enkonzweni kimi futhi ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani futhi angikaze ngobuqotho kuye yonke impilo yami ke ngicela uNkulunkulu noma yini na leli iBhayibheli livuliwe ngaphandle uma enginika khona noma engitshele ukuthi kungani ebengeke kwenze futhi kunjalo insizathu kukhona ngezinye izikhathi angeke anginike khona ngoba ngicabanga ukuthi ngiyakufunda futhi wazi kangcono kodwa ubehlala njalo efika futhi angitshele ukuthi kungani futhi ngakho ngiyazi ukuthi lokho kuyiqiniso ngakho uNkulunkulu yaligcina izwi lakhe ungiyathembela nje kulokho manje ngikathi Noah ecelwa ukuba akhe umkhumbi nguNkulunkulu kungani ahamba ngokwesaba azi ubungacabangela nje ukuthi abagxeki babethini na uNoah wayebheke ukuba line ngoba uNkulunkulu wathi lalizokuna manje lalingakaze line emhlabeni ubungathini nje abagxeki bethi oh buka umpofu umfo omdala uthi kusangala kancane ikhanda lakhe kodwa wathi iphi leyo mvula kuNoah na ngitshele ukuthi ikuphi angiboni lutho olwayo phezulu lapho akukho mvula evela phezulu lapho ayikaze ibe khona ayisoze yaba khona kodwa Noah wathi uNkulunkulu washo njalo lokho kuyaxazulula uma uNkulunkulu washo njalo angadala imvula phezulu lapho uma wayefuna ngakho wayelindele ukuthi ine ngakho wenza amalungiselelo emvula ngiyakuthanda lokho yenza amalungiselelo inqobo nje lapho uzwa izwi likaNkulunkulu bese ke wenza amalungiselelo ukuba kwenzeke futhi ulinde ngaphansi kokulindela lokho kungenza ngiqale kuzizwa nginokukholwa kwasekuqaleni nje yabo ukucabanga ukuthi uNkulunkulu washo njalo bese ke wenza ukulindele manje uma uNkulunkulu ethembise imvuselelo lapha sizoba nayo asiyilungiselele uma uNkulunkulu ethembise ukuphulukisa asikulungiselele uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza asikulungiselele sikhiphe yonke into silungele sisesikhathini ngqo ngakho nje manje kuzobonakala kungububula manje wena ukuthi awu kuzokwenzeka kanjani osukwini olunjengalolu futhi lapho konke lokhu angikhathali ukuthi noma yini ephambene nalokho akulungile asikwazi ukukubona angiboni ithemba lakho ngeka kanjalo kodwa uNkulunkulu esho njalo asikwenze noma kanjani ngoba uNkulunkulu ushilo kanjalo kuzokwenzeka noma kanjani ngikubhekile ngikholwa ukuthi uJesu uyeza isayense iyafakazisa ukuthi bangathethe impova encane entweni ethize enye nokusanjimbiliza ukuthize futhi bafake into ethize kuyo nokunye nokunye kanje futhi bangenza cishe impela ukuphila komuntu basho njalo bahlakaniphe kakhulu bangakwazi banesipukniki phezulu esiphakaphakeni nenhliziyo yomuntu ishaya kuso lokho akungikhathazi nakancane bathi ngolunyelwa lezi zinsuku uzothola ukuthi yonke inkolo okhuluma ngayo inguku uhlanya kabo ngeke uJesu uzoba lapha sizoba nesikhathi seminyaka enkulungwane sizoya ekhaya enkazimulweni ngikubhekile ngakho ke ngiyakulungiselela ngikulindile sizo zonke ngilungele uzofika nini na angazi kodwa uma engekho lapha namhlanje ngizobe ngibuka kusasa ngikubhekile ngoba nje washa njalo futhi ngiphila nsuku zonke ngaphansi kwalokho kulindela kunjalo sifanele sibe nokulindela impela uNoah uAbraham ngani ngikathi ezwe izwi likaNkulunkulu futhi wehlela ezweni laseKhaledi emdini waseUri ehla evele eShinari mhlambe ephuma mhlawumbe emndenini wabahedeni enhla lapho ngakho konke ngikwaziyo kodwa ngolumisoko sethe wayengumlimi phandle epulazini noNkulunkulu wakhuluma kuye wayeneminyaka ngamashumi kombisana nkalo kudala umkakhe wayenamashumi ayisithupha nanhlanu futhi wathi Abraham uzoba nengane ngomkakho uSara awaphuma futhi wathela wonke amalungiselelo wenziwe ngani na wayekulindele wayelindele ingane ifike noma ngasiphi isikhathi kuzoba izinsuku ezingamashumi amabili nesishiya kalombili ezilandelayo uyokwazi ngakho na angazi uma kungenjalo mhlawumbe amashumi amabili nesishiya kalombili alandelayo okokuqala nje sengiyabona nje wathi kuSara uzizwa unjani isithandwa na emva kokuba inyanga yokuqala isidlulile akukho mehluko makabonga uNkulunkulu sizoba nayo noma kanjani eqhubeka wenze amabhuzo amancane futhi ulungise ibhanti elincane thola yonke ingubo enezimbali nophini ngoba sizoba nayo kunjalo ngiyilindele kunjalo ufake esifubeni sakho September zilungiselele ngoba iyeza unyaka wedlula ukhona mehluko sithandwa na lutshela kancane sizoba nayo noma kanjani ngiyilindele uNkulunkulu wathi zahlukanise nezihlobo zakho, yilokho ofanele ukwenza ezikhathi eziningi, uzehlukanise nenqwaba yokungakholwa. Futhi khumbulani u-Abrahama waze wamlalela ngokugcwele uNkulunkulu, isibusiso sasizange sifike, waze wamlalela ngokugcwele uNkulunkulu. Wahamba noyise futhi wabangela inkathazo, kwase kuthi-ke uLoti ekugcineni wabangela inkathazo nomalusi. Futhi khona-ke wathi nje angahlukana nayo yonke into njengoNkulunkulu, walalela ngokugcwele. Lapho efika ekulaleleni okugcwele khona-ke uNkulunkulu waletha isibusiso. Manje ibandla lephentekostali belilindele ukuvakashela ezweni elithenjisiwe kukho konke ukubuyiselwa kweziphiwo nezinto, kodwa kwathi nje lapho liqala ukukhuluma ngezilimi nokuhumusha, khona-ke baqala ukuhlela benza izinhlangano ezihlukene bezehlukanisa bona uqobo nezinto ezinjalo. Ulwacishe iminyaka engamashumi amane uzoqhubeka nje nokulwa inqubo nje lapho wenza lokho, kodwa lapho nibuthana ndawonye njengoba benza ngosuku lephentekoste nihlangane, bese-ke nilindele uNkulunkulu ukuba yenze okuthize. Uma abantu ababizwa ngegama lami bebuthane ndawonye futhi bakhuleke, khona-ke ngiyakuzwa ngisezulwini. Manje uma sizokwenza lokho, singalindele into ethize, size senze lokho, singakhe singakulindeli ngoba akuzi. Sifanele simlalele ngokugcwele uNkulunkulu. Ufanele ufike endaweni lapho i-Assemblies of God, ne-Church of God, ne-Foursquare Church of God, ne-Oneness, ne-Twoness, ne-Threeness, ne-Fiveness, nazo zonke ezinye izimfundiso ezigqamileyo ezincane elichezukile kuzo. Niyokhohlwa imehluko yenu futhi nihlangane ndawonye futhi nikhuleke, khona-ke niyolindela ukuzwa okuthile kuvela ezulwini. Wena bathi awu bazokwenza lokhu, awu ngolinye usuku inhlangano ethize ngekathi ngise-Piemont e-Texas, ngoba ngangihlezi emsamo ngivela elinye ibandla la ngixhasa cishe amabandla angamashumi amane nambili, futhi bonke babengabantu bakahle, negosa lesigodi langibiza laselithi ngidoma kusukela kulokhu kuqhubeka mnumzane Branham, ngiyakudwebela ngikukhiphe. Ubunendoda ehlezi emsamo eyabhaphathizwa ngokungesikho. Awu, ngathi ngizokwenza into ethize ehlukile kulokho. Ngizodweba omunye umugqa ngikungenise, uyangikhipha kowodwa, ngizodweba omunye ngikubuyisele muva. Kunjalo ngakho yilokho kuyikho, sedlala amathende ethu phandle lengaleya, sithole wonke umfowethu. Yebo mnumzane, yilokho esifanele sikwenze. Bese kuthi-ke lapho senza lokho, singalindela uNkulunkulu ukuba aphendule, kodwa size senze lokho akayikuphendula ngoba sifanele sizehlukanise nezinto zezwe. Futhi inqobo nje uma ibandla lephentekostali lilokhu likhanukela izinto zezwe nalokhu lokho nokunye, futhi usungamane nje uyeke uze ubuyele evangelini yangempela, futhi ubuyele ezwini likaNkulunkulu, ubuyele ku-isho kanje Nkosi. Asisoze saphumelela size senze lokho, uNkulunkulu angeke ezwe size silalele uNkulunkulu ngokugcwele. Yebo mnumzane, ngekathi u-Abrahama emlalela ngokugcwele uNkulunkulu, khona-ke wazi ukuthi ngekathi esekwenzile ngokugcwele, khona-ke khona manjalo izingelosi ezintathu ziyenyuka futhi zamemezela ukuzalwa kwengane futhi iyafika. Kodwa u-Abrahama akazange aphele amandla, waqhubeka nje eyilindele, wayelokhu eyilindele futhi ekugcineni wazifaka wonke entendweni yenkosi. Kwase-ke kwenzeka, kodwa aze enze lokho nje ngeke kwenzeke. UMose kwenza abantu baziphathe ngokuhlekisayo lapho bezwa kuNkulunkulu ngezinye izikhathi. Mose wayengusiyazi wezenkolo omkhulu, wafundiswa kukho konke ukuhlakanipha kwabaseGibhithe. Ngani impela kwakungekho lutho uMose ayengakwazi? Manje angazi noma emuva lapho iminyaka engamashumi amane ugwadule futhi elusa izimvu ukuba-ke wayecabangile, ngikhona ukuthi ngizobuyela ezansi eGibhithe futhi ngigqoke ezami mhlawumbe izibalo zami kancanyana. Ngani? Wayazi kakhulu ukuthi wayengafundisa othisha, wayengadingi imfundo, wayengadingekile ukuba afundise lutho ngokuba wayekwazi konke, kodwa wayeyisehluleki ngakho konke ayikwazi. Manje ngiyakholelwa ezikoleni zeBhayibheli, ngikholwa ukuthi sifanele sikwenze lokho, sifanele sibe nezikole zeBhayibheli. Umfana wami usanda kuphuma eWaxahachie, nginentombazane elungiselela ukungena lapho iWaxahachie Assembly of God School, Waxahachi eTexas ngiyakholelwa kulokho kodwa mfowethu lapho sifika kufundiseni izikole zethu namakholeji indlela eyiyo nje yokukhuluma kanjalo njalo nakho konke imfundo kanjalo njalo esikudingayo namhlanje emakholeji nakho konke ngokubuyela kuNkulunkulu ukubuyela kuNkulunkulu hayi izinhlelo zethu zemfundo kodwa uhlelo lwethu lwensindiso Hambani niyezweni lonke futhi nenze amakholiji. Khabo mnumzane. Hambani ezweni lonke nakhe amabandla. Khabo mnumzane konke kulungile. Hambani futhi nakhe izibhedlela. Khabo mnumzane lokho kokungezikho lokho ibandla elethunywe ukuba likwenze. Amabandla akha izibhedlela, amabandla akha izikole, amabandla akha izakhiwo. Kodwa lapha kwakungumyalo. Hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli. Yini ivangeli na? Hayi nje izwi kuphela uPaul washo kodwa ukubonakaliswa kwezwi. Ivangeli elifika ngakithi nge zikuphela kodwa ngamandla nangezibonakaliso zikamoya ngcwele ngamanye amazwi hambani niyezweni lonke futhi nibonakalise amandla okuvuka lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ukufundisa izwi nje ngeke kukwenze ufanele ube namandla kamoya ngcwele emva kwalelozwi ukulenza lize ekuphileni futhi amen liyofika ekuphileni wena uthi oh 40 Branham lokho kwakuyiminyaka ezinkulungwane ezimbili edlule kulungile mxeke ngifuna ukuvala umlomo khona manje niyabo lapha esikhathini esingesi sedlule njengoba ubuka kwiphepha bhuku ilife bangena ezinqolobaneni ezinkulu zasegibhithe futhi bakhipha omunye walo wokolo ujosefa ufaka lapho bawutshala emhlabathini futhi wamila babene kwakuyini na imbewu kabhekilanga noma ukuthize eminyakeni eyizinkulungwane ezine eyedlula ephuma ethineni elidala likaking Tut imbewu kabhekilanga futhi bayitshala nonkulunkulu wayekugcinile lokho kuphila ngokoqobo noma izibungu zesikhumba zibhubhisa lomzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona unkulunkulu izwi likankulunkulu lisoze labhujiswa izwi likankulunkulu uma uzolitshala ohlobweni olufanele lwezimo ezwini likankulunkulu liyokwenza into efanayo elayenzayo ekuqaleni kunjalo lokho kuqinisile esikhathini esithile esedlule ngangihlezi ezansi eKentucky ngizingela izingwejeje awu ngingi yilokho engikwenzayo ukuze ngiphumule ngiyazingela ngidubule okuhlosiweyo nezinto ngigcwele izibhamu lokho nje kungumsebenzi wokuzilibazisa futhi nganginesibhamu esikhulu i-Model 75 Winchester encane emayadini angamashumi amahlanu ngama ondini ngase ngishayela izipikili zikakhapethi eziyisishiyagalolunye ziqondile ngaso ngqo ephepheni futhi khona-ke into yokuqala niyazi lapho ngidubule ngwejeje ngangifanele ngibone amakhona awomane esolayo uma ingibuka bengingeke ngidubule ukuba ibifulathele bengingeke ngidubule ngifanele ihlale kahle amayadi angamashumi amathathu ngangiyoyishiya amayadi angamashumi amabili yayifanele ibe ngamayadi angamashumi amahlanu lokho yingoba nje ngenela ngaleyo ndlela ngolekisuku leso sibhama esikolo esincane saphuma futhi angikwazi nje ukusenza singene enhlobo ngasikhudla futhi ngenze konke ebengingakwenza futhi ngaqinisa ngaxekisa izinkulungwane ezinhlanu nje zokungqangqazela lapha kuzokubeka uhafu we-intshi emayadini ayikhulu ngakhona yabo kunengxenye ethize eqinile enye exegayo ufanele ube nayo kahle ngakho ngasithumele muva enkampanini yaka-Winchester futhi nginencwadi letha ekhaya manje bathi futhi siprenema kukho lutho olungalungile ngaleso sibhama esikolo bathi lesi sibhama esikolo sizoshaya iqoqo i-intshi emayadini angamashumi amabili nanhlanu futhi i-Model 75 ngeke sishaye iqoqo kangcono bathi akusise isibhamu sokushaya ukuhlosiwe kwasekuqaleni nje bathi sinesikulufu somlenze esisodwa kuphela esisibambe ndawonye ngakho-ke ufanele uthole ukungqangqazela kuso manje leyo kwakuyindoda eyakhiqiza futhi yenze isibhamu inkampani Winchester ubufakazi bubonakalayo indoda yachitha isikhathi sayo sokuphila nonjiniyela ukwenza isibhamu bathi akuzukushaya qoqo kangcono kuneyintshi elilodwa emayadini engamashumi amabili nanhlanu futhi ngangikade ngishayela izipikilana emayadini engamashumi amahlanu ngaso manje ngahlala phansi ngaphansi kwesihlahla kolunye usuku futhi nje ngikhala kukhona umfowethu wodi nabangani bami abathi ababe babili enhla lapho bedubula izingwejeje ngangingakhathali ukuthi babeyishaya kuphi bavele bashaya sasuka nje futhi noma ikuphi esiyishaya khona kulungile kimi ngicabanga ukuthi ngingahle ngisehlisele phansi sihlatheni sayo ngiyishaye kancane emva kwezindlebe noma ukuthi eze lokho bekungeke kulunge kwakufanele sishaye esweni kwakungalungile futhi ngicabanga awu manje akwenza imehluko ukuthi inkampani yaka Winchester thini ngiyazi ukuthi sizokwenza ngoba ngisibonile sikwenza futhi ngangihlezi lapho ngokunyokoza ngaphansi kwesihlahla esidadlana esigwegwile ngikhala ngaba nokwethuka kakhulu ngaqala ukukhala ngathi inkosi ngilapha ngiqhelile ezinkonzweni phandle lapha emahlathini ngizama ukuziphumuza nento encane endala nokwethuka njengami kungani uke wazama ukungithumela phandle emhlanganweni empeleni na ngisehluleki kwasekuqaleni futhi kungani uke wathumela umuntu onjengami na kubukeka sengathi ubuzothola indoda ebiyindoda umuntu oqinile futhi othule futhi ngaqhubeka nje ngihlezi lapho ngikhala futhi ngikhuluma nenkosi izandla zombili ziphakeme nezinyembezi zithululeka ezihlathini zami ngeza iphimbo lokho kukhanya ehlathini wayesethi ngakwenzela ngaleyo ndlela ngenhloso manje niyazi ukuthi lokho ungeke weniliseka kuze kube yileso siphamo esikhulu akunendaba ukuthi noma ubani uthini uyazi ukuthi sishayela isipikilana niyabo emayadini engamashumi amahlanu wayesethi ke ingaleso sizathu ngikwenze kanje ngoba akwenzi imehluko ukuthi noma ubani uthini niyabo izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into okuthiwa ngumbhaphathizo kamoya ngcwele lalelani kukhona ngoba ngiyazi ukuthi kunjalo labo baapostoli bathathe lowo moya ongcwele ofanayo babona imibono bavusa abafileyo baphulukisa abagulayo benze izimangaliso ezinkulu nezibonakaliso nezimanga futhi uma nje sizokuthola kuqonde ngo phakathi ngeke uthi oh ngalelo soko lelo bandla lisho ngale ndlela nebandla lami lalingelidala kuno wonke nalokho Bakuyilokho lokho akuwenza umqondo kimi kungokuthi uma basenza sashayela isipikilana siyophinde sisishaye futhi uma babeveze imbuselelo yezamazamisa omhlaba ngamandla nezithembiso zikaNkulunkulu sizokwenza into efanayo uma sizokwemukela izithembiso futhi sisilindele ukuba senzeke kodwa ufanele ukukholwe ungeke nje ukukholwe uwafu futhi niyazi ukuthini ngenkathi ngisukuma phansi kweleso sihlahla emva kokuba esekhulumile kimi futhi saphumela lapho futhi asikaze sithinte leso siphama esikolu neganye futhi nakho kuhleza umfana esiphinde sihlohle ndawonye leso siphamu esikolu besilokhu sishayela njalo lezo ziphikilana imayadini ngamashumi amahlanu selokhu kwasukela lapho kunjalo asikaze sikuthinte niyabo wayeza bakwenza ukuthile kimi okungikhombisa ukuthi ngiziphathe kanjani ezikhathini eziqinile nezinto abazishoyo umfoti Branham umfo wathi kimi kungekudala wathi uma uzoza futhi ujoyine inhlangano yethu sizokwenza ukuthi lokuthi uma nje uzoxekisa kokumbalwa ngathi kuxekisa na ngathi ngiyamangala ukuthi indoda kaNkulunkulu njengoba unjalo eneziqhu zobudokotela iyocela inceku kaNkulunkulu ukuba ixekise ezwini likaNkulunkulu ngathi lokho akuhlali kazini lami khabo mnumzane ngizohlala ngiqonde ngokulo ngiyakholelwa kumoya ngcwele nasemandleni kamoya ngcwele ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu buyena ezelwe namuhla naphakade futhi ngiphansi kokulindela ukuthi uzovusa ibandla ukuba lihambe lihlangabezane naye ngamandla afanayo elalinawe ekuqaleni impela uma sizokulindela sibe nokukholwa kuNkulunkulu futhi sikholwa ukuthi uzokwenza ukulindela uMose naye yonke esayenze yakhe yezenkolo akazange afike ndawo wayephandle lapho igwala igijima emva kwezintaba okwadulela usezimvu zikamukhwe wakhe kodwa ngelinye isuku wahlangana noNkulunkulu wayesethola-ke isehlakalo noNkulunkulu futhi wayehlele eGibhithe kuyodla eGibhithe manje kungahle kubukeke kungubula ngempela endodeni yendala ene iminyaka engamashumi esishiyagalombili budala nobuhwanqa bulenga le phansi kanje nelakhe mhlawumbe ikhanda lakhe linempandla licobezela libomvu elangeni nentshebe igcwele kuye futhi wayenenduku egwegwile esandleni sakhe nomkakhe ehlezi phezu komnyuzi nenganyana encane ehlezi enqulwini yakhe ehla wathi uyaphi Mose na ngehlele eGibhithe kuyelidla ngiyothatha isizwe Niyazi lapho uthathe uNkulunkulu ezithembisweni zakhe ukwenza uziphathe ngobuwule ezintweni zezwe manje uhlasela kwendede yodwa yehla ukuyothatha isizwe esikhulu njengoba iRussia injalo namhlanje impela ehla nento walidla wakwenza wabulela indoda eyodwa ezansi lapho futhi wangena enkathazweni wabuyela phansi wabulela sonke isizwe futhi wakhazimuliswa yikho yabo. Yilokho-ke wayengumbulali ngokubulala oyedwa bese-ke eba ngongcwele ngokuthatha zonke isigejane. Kodwa ngesinye isikhathi wehla nokulindela ukwazi ukuthi uNkulunkulu wama ngasezwini lakhe. Amen. Wayekulindele. Uzokwenza kanjani Mose na? Angazi, kodwa ngiyazi ukuthi uzokwenza. UNkulunkulu washo njalo, lokho kunakho yilokho kuphela. Uzoletha abantu abayizigidi ezimbili nengxenye phandle lapha kulolu kwatule futhi ubaphakele na? Uzobaphakela kanjani na? Angazi, ngilindele ukuthi uNkulunkulu enze ukuthize ngakho. Wakwenza yilokho kuphela, wayelindele okuthile. Inkathazo yakho, siya emandleni futhi sicule ihubo nomilusi ukhuluma ngezimbali namaflawa futhi sibuyele ekhaya. Oye, ingaleso sizathu esingafinyeleli ndawo ileyo indaba ngamabandla ethu ePentecostal. Lokho yi, angikaze ngize lapha ukuzonibambatha emhlane. Ngize lapha nginetshela iqiniso, niyabo? Ibandla lePentecostal lihambile laqhubekela ekudlangeni kwesakhiwo, lihambile laqhubekela ekudlangeni kwehlelo, sekuhambe yonke indawo futhi kwasika futhi kwahlukanisa futhi kwakhipha futhi kwahlukanisa futhi kwahlukanisa futhi wo kuzoba ne lena izoba enkulu kunazo zonke futhi lokho kuzoba kukhulu kunakho konke. Inqobo nje uma wenza lokho awusoze uyindawo. Khumbula ngiyakutshela egameni leNkosi, kodwa lapho nizobuthana yilokho-ke lapho nilalela uNkulunkulu ngokugcwele, lokhu bonke abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami lapho ninothando omunye nomunye. Lapho ukhipha ingxenye yesayensi yezenkolo futhi uthole uthando oluncane phakathi lapho luyokwenza imisebenzi nezimanga nezimangaliso. Kodwa sifanele sibe nalokho okukabani na? Okwawo wonke umuntu. Ngaleso sikejane sidadlana sama-Assemblies of God, noma leso sikejane sidadlana se-Church of God, noma i-oneness endala, noma i-threeness, noma i-fiveness, noma ngabe banani na? Mina ngibathande na? Bengingeke ngabathanda. Bangumphiki uKristu. Ulahlekile wena uQobo mfowethu. Lapho ucabanga lokho kunjalo, awulungisene noNkulunkulu. Uma ungeke uphakamise isandla esitheni sibaba kunazo zonke onazo futhi uzame ukusizuzela Kristu, khona-ke umoya kaKristu awukho kuwe, ngokuba uza kwabakhe uQobo, nabakhe uQobo bamemukelanga, nokho wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yesitha sakhe. Wakwenza kuyiqiniso kanjani? Nalowo moya kaNkulunkulu kuwe ukwenza uzizwe ngendlela efanayo ngawo wonke umuntu lapho ufika endaweni. Manje ungeke nje wakwenza, udevil uyazi ukuthi uyazenzisa noma qha. Sengiyambona lowo mntwana onesithithwane phandle lapho ngolunye usuku noJesu izinsuku eziyishumi ngaphambi kwalapho ubanika amandla okukhipha amademoni futhi avusa abafileyo futhi aphulukisa abagulayo futhi enze zonke izinhlobo zezimangaliso. Babehamba kahle impela, bayabuya base bethe ngisho devil uyasithobela. Belesikhathi esimnandi ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho lapha bonke babebakaza, bahlangana nendoda ezansi lapho niyazi eyayinginzi yayingeke ize ijoyine inhlangano yabo yomphakathi. Ngakho bayenqabela ngisho nokukhipha amademoni. Niyakubona ukubaba kungena na? Niyabo, siyamenqabela qha. Ube ngeke ajoyine inhlangano yethu, ngakho samtshela ukuba angakwenzi. UJesu wathini? Ngakwenzi lokho. Akekho umuntu ongenza isimangaliso egameni lami ongakhuluma kalula ngami, futhi labo ngabamelene nami bona ongakimi akaphambene nami. Ngakho siyatshela-ke kulolo hlobo lwesimo sokuziphatha, babe nomfana onesithuthwane ezansi lapho, emkhalela nje futhi ekhuleka futhi egqishezela futhi sengiyabona omunye wabo ekhuphuka futhi ethi, nansi indlela engikwenze ngayo laphaya, ninabafowethu hlehlani nonke, yanazi ukuthi kwenziwa kanjani. Nansi indlela okwenza ngayo. Iyembe lihlehliwe, liyazi. Haleluya, udumo kuNkulunkulu. Mnyakazise, uthele amafutha amancane phezu kwakhe, umnyakazise futhi. Leyo ndlela engikwenze ngayo, kodwa akusebenzanga ngaleso sikhathi. Leyo indaba namhlanje, yilokho akusebenzi kahle kangako, niyabo. Kodwa emva kwesikhashana othile uyeza ehla ngokuthula. Ubaba wagijimela kuye wayesethi, Nkosi, awukela umntanami ukhathazwa yidemoni ngokunhlobonhlobo. futhi ngenkathi uJesu ekhipha umoya omubi kuye khona-ke abafundi bayafika futhi bathi kungani singakwazanga ukukwenza na bekuyini indaba ngathi na akazange athi ngawathatha ngawabuyisa amandla ami wathi kungenxa yokungakholwa kwenu ukuba nisebenze amandla engininike wona ukuba nisebenze ngawo yileyo indaba ngebandla namhlanje lehlisiwe line alilindele lutho lihlezi lapho nje liyethile futhi lifile esikudingayo ukuba sibe nokulindela uSimeoni lo ongwele omkhulu omdala kankulunkulu wayeyindoda enedumela elikhulu kuwo namhlanje bazofanele bathi kodwa ume kancane mnumzane ngingusomabhizinisi ngingudokotela ngingupropfesa ungcono kunanoma ubani omunye futhi noma nini lapho ucabanga ukuthi ungcono kunomunye umuntu khona-ke ulutho obufanele ube yikho kusho umbhalo nebo lapho ufika endaweni ufanele ungaba kanjani nokukholwa lapho ulindele udumo omunye komunye na yabo nifanele nincamelane omunye nomunye njalo lokho ngokuphila kukaKristu ukuncamela umfowenu udade futhi uma benephutha lokho kulungile awusoze wabenza babe ngcono ngokubakhahlela ngapha nangapha umgaxe ngenkalo omqukule ngiyayithanda le nkolo yakudala ngiyalitshela ukuthi izokwenzani iyokwenza wesudi yedina ahlale ngakowephe yalama-ovaloli bese begaxana bese bebizana ngomfowethu kunjalo iyokwenza ingubo kakaliko nekasilika kubizane ngodade impela kuzokwenza kungumbhobho wesibhamu ngo futhi iluhlaza kwesibhakabhaka futhi izokwenza ngempela manje kodwa uSimeoni wayeyindoda enedumela elikhulu wayeyisihlakaniphe esidala cishe iminyaka engamashumi ayisiyishiyagalombili ubudala manje wayehambahamba etshela wonke umuntu angize ukufa ngize ngibone uKristu wenkosi manje ibhayibheli lathi yini eyenza uSimeoni enze lokho na ngoba umoya ongcwele wawuphezu kwakhe yilowo mehluko umoya ongcwele wawuphezu kwakhe manje sengathi ngiyabona ihlelo elikhulu ayengowalo ukuthi lathi oh umfo mdala bandla unonyawo olulodwa ethuneni nolunye lushelela ngokushesha myekeni nje ngeke kube isikhathi eside kuze kuphele uzofa masinye impela ngakho nje makazijabulise aqhubekele phambili unohlobo oluncane lokukhohliseka okuncane ngakho into ethize incane engalungile niyazi kodwa uSimeoni wayesakukholwa wayengenandaba nodumo lwakhe wazisa wonke umuntu wayelindele ukumbona wathi akazukubona ukufa ngize ngibone uKristu enkosi ngiyabezwa abanye borabi abakhulu niyazi besukuma abafo abasebasha niyazi ababazi konke babe ne-PhD no-LLD nabo bonke abanye od kanjalo njalo futhi bonke bezivalele ngaphakathi enhliziyweni kubo niyazi futhi bathi awu ompofu umfo omdala kade ongolungile umpristi omdala ezinsukwini zakhe kodwa wo ngiyeke kanjalo nje usangene kancane ikhanda lakhe kodwa wayehamba ezungeze kusho wayengenendaba nodumo lwakhe njengesazi ayekhuluma ngakho wayenomoya ongcwele phezu kwakhe wathi umoya ongcwele wembulile kimi yabo wayelindele ukukubona wathi ya ngilungise yonke into lapho ngimbona ngiyazi nje ukuthi ngizokwenzani yabo mnumzane ngilungisele yonke into ngoba ngilindele ukumbona kungani na umoya ongcwele washo njalo manje yabekho omoya ongcwele babili munye kuphela umoya ongcwele kunjalo munye kuphela umoya ongcwele futhi lowo moya ongcwele nayo owaholela uSimeoni ukuba akholwe ukuthi wayengeke afe aze abone uKristu enkosi lowo moya ongcwele ofanayo uyangitshela kukholwe kuzokwenzeka amen ngiyakukholwa nje futhi ulitshele into efanayo asikulindele asikulungiselele sikulungele njengokuthatha uhambo utshele yonke into ipakishiwe khabo lolu hlobo lohambo uthukulula yonke into usupakishe kakhulu manje inkathazo yakho sifanele sithulule ngakho lolu hambo uyathulula ufanele ufike ngo maphakathi nomgwaqo omunye wabafowethu abathendekayo mfowethu bengizothi dewizi ngiyakholwa qhabo lowo ngu ora roberts ungutsumpa wesifundazwe we-Assemblies of God e-Indiana ngiyakhohlwa ukuthi ungubani igama lakhe manje empeleni umfowethu weed uroy weed ngiqagele nonke nemazi umfowethu weed ngolunye usuku umzala wami umfowethu vibet unelinye lamabandla amakhulu e-Pentecostal Assembly of God empumalanga e-Evansville e-Indiana unazo zonke izindlu zasedolobheni ezisanda kuyiswa ebandleni umhlangano ngakho babene ngikholwa ukuthi kwakubizwa nge-500 room ngaphesheya komgwaqo kunegaraji ngakho umfowethu uVibhethi usanda kulithenga nomfowabo enomncintiswano e-Indianapolis ongaba nezinkulungwane ezingaka kusonto sikole ngakho wayenesikole sabesilisa laphaya ayesanda kufundisa kuso nje ngesonto ekuseni amakhulu amahlanu eklasini ngakho ngakifanele ngikhulume ngalokho kuse eklasini lamadoda ngakihlezi emva kokwamfowethu Roy nomfowethu Roy wathi uyazi ngeza indoda yisho nalokho kwakuyimi ukuthi imaphakathi nomgwaqo yindawo wathi imaphakathi nomgwaqo ngiyakukholwa lokho uNkulunkulu wathi kuIsaya wamashumi amathathu nanhlanu ubuye ubakhona umendo umgwaqo omkhulu abaningi benu umaNazareni athandekayo babevame ukucula umgwaqo omkhulu wobungcwele qhabo uyoba khona umgwaqo omkhulu ne yesihlanganiso sibophela umusho wakho ndawonye nendlela yokuthiwa indlela yobungcwele hayi umendo umgwaqo omkhulu wobungcwele indlela umgwaqo ofanele wakhiwe ukuze amanzi ageze udodo ohlangothini lolodwa noma olunye ngakho kuphakathi kokuthi uyoba ndagempela futhi ube nesitash noma uhlanya kodwa indlela emaphakathi ngqono umgwaqo ngqonga seCalvary phezulu ngqono umgwaqo ngakho umfoti wethu wasukuma wayesethi indoda leyo engena similo esihle sokushayela wathi uma umuntu eshayele maphakathi nomgwaqo ubeyobulawa wathi lokho akusise similo esihle sokushayela wayengazi ukuthi ngangihleze emva kwakhe ngamthinta ehlombe ngathi yilokho lo mfowethu uboshwe kakhulu ngomhlaba ngathi lomgwaqo awubuyi uyindlela eyandawonye nje yemoto ihamba ngaleyo ndlela futhi ngakho ungumfowethu nomoya omuhle okahle nje njengoba kukahle kutshatshangwe uyi ababenzi babengcono kunoRoy Wade kodwa nje ngokubuhle kakhulu uyazi wathi manje ushayela phakathi lomgwaqo uthola ukushaya ngathi futhi wethu angeke sishayise sihamba ngeyodwa indlela eqondile ngendlela efanele nje asibuyi inhlobo ithikithi lokuya kuphela ngiyajabula ukuthi sengenalo khona ke aninjalo na ithikithi lokuya kuphela lokho umoya ongcwele okwembulayo ngezwi lakhe ngikhole ukuthi lelo iqiniso futhi sihlala nakho ngo ngakho uSimeoni wayeyindoda enedumele likhulu phakathi kwabantu kodwa wayengena amahloni abanye bethu bazisho ukuthi banomoya ongcwele sijola isambulo esivela kuNkulunkulu ukuthi sifanele siyeke ukwenza izinto esizenzayo kodwa lokho uma ngikwenza ngigijima ngijikeleza noJones ngapha bazocabangani ngami na abanye benu besifazane niphungule izinwele zenu niyazi ngoba uSuzi wakwenza awu uma kungenzeka ngiyeke izinwele zami zikhule bebeyongibiza ngefashion endala aha kodwa umoya ongcwele uyakutshela ukuthi ufanele ukwenze iBhayibheli lasho njalo manje uma noma yini isho okwehlukile kulokho ungakho kholwa kungamanga ngoba uNkulunkulu wathi ngokunjalo yabo nayo yonke lena enye into esiyinqampune sayifaka ibandleni lePentecostali ngoba amaBaptist akwenza ngoba iPresbyterian iyakwenza futhi bayocabanga ukuthi ngiyohlanya lefashion endala sibona besifazane bakithi bePentecostali begqoka izingubo ezibukeka sengathi izimpintsha isikhumba wesifazane wathi kimi ngolungisuku wathi kodwa futhi Branham wathi awu abenzi lutho olwehlukile kulokho kodwa banemishini ukuthi ongane zimpahla ngakho akukho zaba Jesus said uJesu wathi uma wenze lokho uyoba necala ngosuku lokwahlulela ngokuphinga iBhayibheli lathi ubuke wesifazane amkhanuko sephingile naye vele enhlizweni yakhe futhi qoka kanjalo futhi sonise kubuka sizophendula ngosuku lokwahlulelwa futhi uzophendula ngobuze thula ngale ndlela kuso ngakho uyoba necala lokuphinga noma ngabe wedlule esenzweni noma cha ngoba wathi obukayo futhi uziveza wena uqobo isoni empeleni sizokwenza lokho oh bandla lePentecostali buyelale kuNkulunkulu buyani wo kwenzekani kusukela kuAzusa Street kuze kube yilesi sikhathi na uAzusa Street kwakuyihlazo kuba nebhuku lamaculo ebandleni ngenkathi kuqala iPentecost bacula emoyeni yonke into yayikumoya manje njengo David Duplessis wathi sinabazukulu abaningi bePentecostali uNkulunkulu kanamadodana angabazukulu nhlobo kunamadodana namadodakazi nje ungenisa abantwana bakho ebandleni ngoba nje wawuyiPentecost abantwanyana bayangena base bethatha uthilo magama izingane futhi bakhuphuka futhi babize ePentecost futhi abazi lutho ngesehlakalo esenza abesifazane bazihlanze nabesilisa bazihlanze namabandla azihlanze
but it's the truth
Ungizona ngijule nami noma kodwa iqiniso sifanele sibuyele kuleso sihlakalo futhi Kulungile ngilindele yena ukuba yenze ukuthize ngaphambi kokuba afike futhi ngikholwa ukuthi ngizokubona kulungile kodwa wembulwa kuye ingaleso sizathu wayekwazi kuma izwini wathi umoya ongcwele wembulwa kimi ukuthi angizukufa ngiyazi sengiyindoda endala kodwa angizukufa ngaphambi kokuba ngibone uKristu enkosi lokho uDavid akubheka noMose akubheka futhi selokhu kwasukela insimini yeSedeni iminyaka ezinkulungwane ezine bakubheka kodwa wathi ngizokubona Amen. Ngizokubona. Wazi kanjani ukuthi uzokubona na? Nginesizathu esihle umoya ongcwele wakwembula kimi. Ohe. Ngabe uyambula kuwe phandle lapho ohlakeni lombhede kulubu busuku mfowethu yena noma phandle lapho kulezo zihlalo uzokusindisa na uma ekwenza uzokuthola yilokho kuphela ngabe uyembula kuwe isoni ukuthi uzokwemukela umoya ongcwele na uzowuthola uma ekwembula wena nenkathazo yenhliziyo umdlavuza isimila noma ngabe kuyini kwembulwe kuwe ukuthi uzophulukiswa na nizokuthola landelani ukuhola nje amatetana kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu hayi ukuholwa ngezinye izinhlanya ezithize noma ezinye izinhlangano noma into ethize enye baholwa ngumoya kaNkulunkulu umoya ongcwele wanikezwe ibandla ukuba ube ngumbonisi umfundisi owayezokhulisa abantwana bakaNkulunkulu hayi ababhishophi bethu nokardinali kanjalo njalo kodwa umoya ongcwele ngilindele umoya ongcwele hayi ihlelo hayi umbhishophi hayi umpristi oyikatolika hayi umshumayeli webhaptisti noma umshumayeli wephentekostali ngilindele umoya ongcwele ukuba wehle futhi uhlele ibandla elizohamba ukuyohlangana naye ogcwaliswe ngamandla nokuvuka kukaKristu ngikulindele lokho ngiyakukholwa uNkulunkulu wakwethembisa ukuthi kuyoba khona ibandla lapho elingenabala noma umbimbi kulo ngikubhekile ngoba uNkulunkulu wathi kwakunjalo Omunye wathi kimi mfowethu Branham wesabe ukuthi uyokwenza iphutha ngobunye ubusuku enhla lapho kulokho kubona ukufihlakele na cha bo mnumzane ungitshele ukuthi uyomanga kimi ngilindele yena ukuba kwenze kunjalo impela wesabe ukuthi ezinyeza lezo ziprofetors iyoba iphutha na ukuba bengesaba bengiyeyeka ukubusho ukuba bengingenjalo ngaba ndokumethemba lowo obekhuluma kimi kodwa ngikulindele ukuba kube ngaleyo ndlela wathi uyokwenza futhi nginguye akukaze kwehluleke namanje futhi akusoze ngoba ngimlindele ukuba agcine izwi lakhe lembulwe ngumoya ongcwele amatetana kaNkulunkulu eholwa ngumoya kaNkulunkulu manje ake sithathe umdlalo wasesitage omncane ngaphambi kokuba sivale uzobulindele inkonzo enkulu yokuphulukisa kusasebusuku na uzolindela ukuba inkonzo ithulule izibusiso zayo kusasebusuku na impela sikulindele sibe ngaphansi kokulindela wo ngilindela ibandla ukuba libe semlilweni inkazimulo yenkosi iwendawo zonke nezoni zizungeze ialtare nabantu besindiswa futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele futhi into enkulu nje amathemba ami nokulindela kwakhelwe phezulu kakhulu ngizizwe ngiholeleka ukuba ngiphume eCalifornia futhi uzokwenza into ethize ayenzele omunye yileyo nto eyodwa iqinisekile ngikulindele ukuba kwenzeke ngoba ngizizwela ngiholeleka ukuba ngikwenze ngizizwela ngiholeleka ukuba ngisho engikushoyo ngizizwe ngiholeleka ekwenzeni izinto engizenzayo noma bengingeke ngizenze ngifuna kuholwa ngakho futhi khona ke ngilindele into ethize ukuba yenzeke manje ake sithi kungomsombuluko kuseni ukukhona cishe abantu abayizi igidi ezimbili nengxenye kwa-Israyeli ngalesi sikhathi bangaphansi kukahulumeni wamaRoma futhi uSimeon omdala uyangena umsebenzi wakhe wangokuthi mhlawumbe ukwenza okuthile ebandleni futhi emva kwesikhashana lapha umi emuva lapho futhi uthola incwadi egoqwayo futhi uhlezi ngale kamelweni lakhe lokufundela umfo omdala akakaphumi namanje usemdala mdala ngempela futhi wayemi lapho wacosha incwadi egoqwayo futhi ngalokho kusa ake sithi wathola u-Isaya wafunda phansi ngoIsaya wesishiya galelunye isithupha sizalelwe umntwana oh siphiwe indodana igama lakhe liyakuthiwa umluleko uNkulunkulu onamandla inkosi yokuthula uyise ngunaphakade Oh umprofeti wayekhuluma ngubani na lowo yilowo mesiya ozofika yilowo umoya ongcwele ongembulele ukuthi ngiyombona manje babengenawo ama television akabonga uNkulunkulu ngalolo soku ngakho zonke izinhlobo zemfundisoze izindaba namaphepha ndaba nemibiko babengenakho uJesu wayesevelezelwe ngakho ezinsukwini sisishiya galombile kamuva ngiqagele kubantu abayizigidi ezimbili nengxenye lokuyoba namakhulu omama lapho ekuseni ukuba abantwana babo besilisa basokwe awu kanjani omama bodwa niyazi ukuthi baba thanda kanjani abantwanyana babo baba shaya esilevini sabo kungekho mazinyo ngiyathanda nje ukubona ingane encane nginamazinyo niyazi izinsini ezindala nje zicwebezela futhi ngiyabona omama bemika ngene izingane zabo ezincane nezinhle izingubo zokulala ezincane ezithungiwe futhi ezihaqa ezihlatheni kanjalo intombi encane iza yenyuka nengane isongwe ngembeleko futhi ngiyatshelwa ngokombhalo ukuthi imbeleko yenkosi yethu yasuswa ngemuva kwejoka lenkabi eyayilenga esitebuleni babelima ngaleli joka ngalena futhi bangasonga leli base besonga ingane kuyo futhi sengathi ngiyabona ngibona lawo mantombazane omphakathi amanye aseHollywood abendlela onke ehamba ngapho niyazi emiye ebandleni amagama encwadini oye angamalungu adumile nezingane zawo ezincane zonke ezifakwe amakha futhi niyazi nomthungo namabhuzu amancane nakho konke kumi ngomumo niyazi benyuka nje nokuthi umpristi wayezokwazi kanjani ukuthi babengabakhokhi abakhulu epulitini futhi niyazi yabomedemu sibanibani umyeni wakho ukudokotela sibanibani kanjalo uyazi ukuthi babezokwemukela kanjani lokho kuhlonishwa oyi bonke bekhukhumele ngakho nale ntombazanyana ingena nengane esongwe ngokokusonga ukusuka ngemuva kwejoka lenkabi futhi ngizwa abanye babo bethi nikuzwile ukuhleba nikuzwile na awukaze uyize inhlebo na leyo ntombazane yayina leyo ngane kujosefa ingashadile naye oh kubi kabi oh ku wena kubi kabi nebo oh kuyihlazo futhi ithi izalwa intombi ayizange inake yabamba umcebo wayo mncane ngengalo yayo yayazi enhlizweni yayo ukuthi leyo ngane yayingekabani yayazi ukuthi leyo kwakuyindodana kankulunkulu akulindaba ukuthi bangaka bahleka futhi bathi ungabi nayo abantu bekubona uzihlanganisa nayo khona-ke bazokuthatha njengomunye wabo kungaleyo ndlela namhlanje ngiyesaba yilokho osekuba yindaba ngamabandla ethu ephentecostal awusafuni ukuba ngelinye lawo nhlobo awusifuni leso sihlakalo esiyifeshini endala umpaphathizo kamoya ongcwele nomlilo namandla kankulunkulu futhi imfashini endala futhi kunjalo impela manje wahamba waqhubeka enhlizweni yakhe wayazi ukuthi leyo ngane yayingekabani mabasho abakufunayo wayazi ukuthi ingane yayingekabani futhi ngakho uyazi ukuthi leso sehlakalo sivelaphi leyo ngane uKristu ozelwe enhliziyweni yakho awunamahloni ngevangeli likaJesu Kristu uPawulu wathi anginamahloni ngevangeli likaJesu Kristu ngokubala ingamandla kaNkulunkulu ensindisweni ngiyakuthanda lokho yebo mnumzane ngikathi emikhuluma noFestu ngalolo soko noma uFelikisi ngikholwa ukuthi kwakung kuye wathi ucishe ungivumise ukuba ngibe ngumKristu noPawulu emtshelile wathi ngendlela ethiwa kweduka lokho ngokuhlanya uhlanya ileyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wawo baba bethu ngiyajabula ukujoyina izandla naye kulobu busuku kaninjalo bantu bephentekosteli na anijabule kulobu busuku ukuthi ngingomunye wabo kwakuvame ukuba yiculi lincane lephentekosteli esasilicula
baptized with the Holy Ghost and power for service came. What he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Anijabule ngalokho na. Oh, ngijabule kakhulu ukuthi ngingomunye wabo. Wahamba waqhubeka nalo ngane futhi bonke bethi ungasondeli kuye manje, ungumgqinqi kongcwele noma niyazi into efana naleyo. Bukani nje mhlawumbe ngisho into engalungile ngalo ngathi kodwa ngithemba ukuthi angizange. Ngakho wayazi ukuthi leyo ngane, wayazi ukuthi yayingekabani, wayazi ukuthi leyo ngokuyindodana kaNkulunkulu. Akunendaba ukuthi kuyihlazo kangakanani. Kuthi uyazi ukuthi uma uke wemukela umoya ongcwele uyazi ukuthi lokho kuyisehlakalo sikaNkulunkulu ngawe uyazi ukuthi uvelaphi uyawazi umgodi owathathwa kuwo uyazi ukuthi yini eyakusindisa uyazi ukuthi yini ekwenze wehluka futhi wahamba waqhubeka kulungile lokho abakushoyo angizokukunaka ngizokubuka nje sithandwa uma ibandla lephentecostali nje belingathandana noKristu kanjalo Nkosi ngizokubuka sithandwa uyisithandwa sikaNkulunkulu kuphosele ezinjeni ngizozenza ngizonikela ngokuziphatha kwami njengomKristu wangempela ngizohamba ekukhanyeni kwesiphambano ngengalo ephuma othandweni nobumnandi ya ngiyazi ukuthi ungokabani sithandwa uyisipho engisiphiwe nguNkulunkulu futhi ndiyokuqala niyazi uSimeyoni omdala ehlezi ngale kamelweni uIsaya wesishiyagalolunye isithupha nomoya ongcwele. Manje bukani, uma umoya ongcwele ukwethembise ukuthize futhi kade ubulindele, sekukumoya ongcweleke ukubona ukuthi uholelwa kukho, bangaki obelindele imvuselelo na? Kulungile, manje mhlawumbe lesi yisikhathi akuholele kuyo. Uma kukhona imvuselelo yenziwayo uzokungenisa ngqo, bangaki abebelindele ukuphulukisana? Impela kulungile, khona-ke ulapha ngqo emthonjeni. Bukani, uDavide wathi lapho uthi alubizana nodwa, uma kukhona ukujulile okubizayo ngaphakathi, kuzofanele kube khona ukujulile okubizayo ndawo ndawo ukusabela kulokho okujulile. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina ngaphambi kwalapho lapha ningabantu ngasolwandle ngaphambi kokuba kube nesigwedlo emhlane wenhlanzo ngokufanele kube namanzi kokuqala ayo ukuba ibhukude kuwo. Kungenjalo yayingeke neze ibe nesigwedlo. Ngaphambi kokuba kube khona isihlahla ukuba simile emhlabeni ngokufanele kube khona umhlaba kuqala. Kungenjalo kwakungebebikho sihlahla ukuba simile kuwo. Njengoba bengihlale ngenza lesi sitatimende, ngafunda indatshana iphepha esikhathini esithile sedlule ukuthi umfanyana esikoleni wayelokhu edla amarabha ipensela lakhe futhi bathumele ekhaya. Futhi babuza unina ukuthi kwakuyini indaba ngalowo mfo omncane, futhi ngolungisoku wamthola ngaphandle edla isitibilisi ebhayisikili. Ngakho wamehlisela endlini yokucwaningela ukuya noma emtholampilo njalo ukuba ahlole igazi lakhe kanjalo njalo. Ngakho ngenkathi behlole umfo omncane bathola ukuthi wayedinga isibabulo. Umzimba wakhe omncane wawunxanela isibabule, ngakho-ke isibabule siserabheni. Ngakho manje bukani, ngaphambi kokuba kube khona ukulangazelela isibabule, kwakufanele kube nesibabule kuqala ukusabela kulokho kulangazelela. Ngamanye amazwi, ngaphambi kokuba kube khona okudaliweyo kuzofanele kube nomdali ukudala okudaliweyo. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Manje uma womele okuningi kukankulunkulu, bangaki abangathanda ukuba nokukankulunkulu okuningi na? Awu, kuya kukhombisa ukuthi kunokuningi kukankulunkulu kuwe ukuba ube nakho. Kunjalo uyafuna ukuphulukiswa na? Ngani? Ngokuqinisekile njengoba ukholwa nje ukuthi uNkulunkulu ngumphulukisi, kukhona umthombo ovulekile ndawo ndawo. Kungenjalo ubungeke ube naleso sifiso uma ulangazelela ukuba nomoya ongcwele. Lokho kukhombisa ukuthi kukhona umthombo ovulekile ndawo ndawo ogcwaliswe ngomoya ongcwele. Yebo, kuzofanele kube khona umdali ukudala okudaliweyo, bese kuthi-ke kuzofanele kube nento ethize phandle lapho kuphendula kulokho okudaliweyo. Manje umoya ongcwele wawubophezelekile ngaleyo nkathi ukumholela kulowo mthombo. Amen. Wo, uma ukubhekile umoya ongcwele ofanayo ukuholela kulowo mthombo ufanele uvuleke ndawo ndawo. Uma unaleso sifiso esivuthayo enhlizweni yakho, umoya ongcwele ubophezelekile ukukuholela kuwo ngqo kulowo mthombo ogcwaliswe ngegazi elidonswe emithanjeni ka-Emmanuel, lapho izoni lowo abangakholwayo zibhukuda ngaphansi kwethandala zilahlekelwe yikho konke ukungakholwa kwazo. Kunjalo ufuna kuba sendaweni lapho ongedlula khona noma yikuphi kungabaza enqondweni yakho? Anifuna ukuba ngaleyo ndlela na? Awu, kukhona umthombo ndawo ndawo ukwenza lokho ufuna, niwufuna. Manje khona-ke ngaleso sikhathi uma kade ufuna ufakaza ngawo uwulindele ngoba wawuyisithembiso futhi sonke isithembiso encwadini singesakho. Ngakho beniwufuna, khona-ke uma bewusondele kuye bekuyisibopho sikamoya ongcwele kumholela kuleyo ndawo lapho uKristu aye khona. Leso isibopho sikamoya ongcwele. Manje uma ukholelwa ekuphulukiseni kuyisibopho sikamoya ongcwele ukukuholela phezulu ngqo emthonjeni. Manje awudingeki ukuba ungene, kodwa uzokuhola akukhuphule akukhombise. Uma ufuna umoya ongcwele, khona-ke umoya ongcwele uzokuholela phezulu ngqo endaweni lapho ongemukela khona umoya ongcwele. Uma nje umvumela kuhole, ngiyawuza umoya ongcwele egunjini ngalokho kusaku Simeyoni wathi, sukuma, ufuna ngiyephi Nkosi na? Akusikho kwakho ukuba wazi, qhubeka nje uhamba. Nangu eza, akazi lapho eyakhona, uyahamba nje uphumele ekamelweni uqalaza amacala onke. Qhubeka nje uhambe Simeyoni. Kuphi Nkosi na? Qhubeka nje uhambe, ngizothi qhubeka nje uhambe. Ngifanele ngenzeni na? Qhubeka nje uhambe, ngizokuhola. Uyavuma ukumvumela enze lokho na? Hayi ukuthatha ingqondo yakho uqobo uthathe umqondo wakhe nje. Mawube kini lowo mqondo wokuKristu, ungaxeki uma ungakwazi ukukuqonda. Kubheke embhalweni futhi ubone ukuthi kuqinisile noma cha. Niyabo, qhubeka nje uhambe. uyangale kulomuqa wabesifazane emhlawumbe kwakukhona amakhulu amathathu noma amane abo bemilapho ngiyambona ihamba ehla ngomuqa Nkosi kuyinqaba wangitshela kelinye ilanga futhi wena umoya ongcwele ophezu kwami ungenze ngazi izinto eziningi awukaze ungehlulekise angazi ukuthi ufunani ngami kulokhu kusa kodwa ungitshelile nje ukuthi ngiqhubeke ngihambe ngakho ngilapha ehamba emva kwesikhashana kwathi nje amehlo akhe angawela phezu kwalowo wesifazane omncane bonke bemile emuva njengamakholwa athiyeke emngceleni niyazi eme emuva eceleni izinsuku zezimangaliso selwedlule kanjalo njalo kodwa niyazi enhliziyweni yelambile eholwa nguNkulunkulu bayazi ukuthi kukuphi lapho bekuthola bayazi ukuthi sebefike ndawo ndawo ngakho Simeon ngikathi efika phezulu lapho eduze kwalapho lengane yayikhona ngiyasibona nje isaze sidala nezinkulu izinyembezi ezicobezelayo ziqathaka ezihlathini zaso ezinentshebe futhi zifinyelela ngale sase sidumela leyo ngane ngezingelo zaso sabheka phezulu ngasezulwini oh umuzo nje pho Nkosi manje vumele incoko yakho imuke ngokuthula ngokwezwi lakho ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho ngempela into wonke umuntu ayeyigxeka ehlekise ngayo leyo yinsindiso yakho makuthi incoko yakho manje imuke ngokuthula ngokwezwi lakho sengilungele ukuhamba manje ngokuba amehlo ami ayibonile insindiso yakho emuva le khoneni kwakungomdala umprofetikazi impumputhe kodwa wayekwazi kubona ngonga lezo zindonga ngoba wayengumprofetikazi naye wayelindele induduzo ka-Israyeli nomoya wawuphezu kwakhe eyimpumputhe elele ngale khoneni wasukuma umoya ongcwele ufanele ukuthi wathi sukuma ana nangu eza etebula ethempelini ephuphuthekile ngokomzimba kodwa wayekwazi ukubona kude kakhulu kunabaningi babo ababemi lapho namehlo amahle wo yilelo hlobo lokubona engilufisayo nangu eza izongeza indlela yakhe edabule esakhiweni ephuphuthekile futhi uza ngqongqo lapho leyo ngane yayikhona wo he waphakamisa izandla zakhe futhi wabusisa uNkulunkulu wabusisa uMaria waprofetha khona lapho phambi kwabo ukuthi umntwana uzoba ngowokuwa nokuvuka ukuthi nabaningi kwaIsrayeli nakho konke ukuthi inkemba iyoyihlaba kanjani futhi inhliziyo nokuthi abaprofeti babeshilo kanjani ukuthi lokho kuyokwenzeka manje uma lowo omdala wesifazane impumputhe ubengaholelwa kuleyo ndawana engenamehlo emvelo ukubona lowo mthombo ocwaliswa ngegazi ufanele kangakanani ukukuhola kulobu busuku onokubona okuhle siphambanene ukubona ngeso lakho lokomoya na ungabheke ukushayelwa ihlombe kwezwe ungeke ube nakho kodwa vuma ukunikela isithunzi sakho yonke into yiyo inikele embusweni kaNkulunkulu nikele isikhathi sakho ngomkhuleko nikela ngempilo yakho nikela umdlalo wamakhadi akho nikela ngazo zonke izinto zezwe kunikeze udevele makabe nakho kungokwakhe wena hamba noKristu
There was a great American
ngesikathi eminyakeni embalo edlule kwakukhona umkhulu umculi waseMelika owavakashela eRussia futhi wadlala isiqalo semusic esishaywa ngopiano eMoscow futhi bathi wayewudlala ngobucwazicwazi obunjalo nobuhlakani obukhulu kangako njengoba wayinjalo izethameli zazezama ngezinkulungwane futhi zamemeza futhi zaxoba ngonyawo lwazo futhi zamumemeza kakhulu zimcela ukuba adlale futhi umfana wama lapho nje futhi wayelokhu ebuka kanjalo nje awubona bonke baqala kumangala ukuthi ngokuyini bangaya ubengekwe emukele yini ukushaya ihlombe kwabona bonke wayeshaya ihlombe ile nkathazo namhlanje sibheke umuntu othize ozozama ukusimbambathe emhlaneni oh uyilokhu lokho ungakubheki lokho izwe alisoze lakwenza uma ukumbambathe akufika kuyoba senhlizweni ngenkosi uJesu yabo ungabheki ukuthi izwe lithi oh unkosikazi Jones elungile qha bonke kubheki lokho uzoxekwa bonke abahamba ngokumesa bonkulunkulu kuKristu uJesu baya kuzingelwa kumbulani nje uma kungafiki kukhona okungalungile ndawo ndawo hlola buya ubone ukuthi sisuke kuphi sibheke ukuthi izokuba sithi sine singabe hlangano enkulu kunazo zonke Pentecost singaba lokho noma singaba lokho yabo ningakubheki lokho uma nikwenza niphuma endleleni eqondile eyingcingo le ndoda babeshaya ihlombe futhi bethezuluka futhi bethi ufanele ukukhothama kunjalo ngiyanibonga nonke kakhulu ngiyanibonga nonke kakhulu ngizodlala ilingonyana ngalesi sikhathi kodwa wayengakwenzi futhi mama wonke wonke umuntu babukana futhi bonke bashaya ihlombe futhi bagxoba ngezinyawo zabo kodwa umfana kazange abanake begxoba ngezinyawo zabo noma beshaya izandla zabo kwenzeka baqaphela wayenamehlo akhe ethe njo kanjalo phezulu le kuvulando sesitezi futhi babheka phezulu lapho ukuba babone uthisha wakhe omdala wayehlezi phezulu lapho umpethe omdala womusic wayefuna ukwazi ukuthi wayezothini ngakho wayengenandaba ukuthi babetheni wayefuna ukwazi ukuthi wathini ngakho futhi ngicabanga ukuthi lokho besifanele sikucabange kule mvuselele ezayo masingacabange ukuthi izwe lizocabangani asilokhu sibuka phezulu futhi sibone ukuthi inkosi izothini inkosi eyasinika umoya ongcwele inkosi eyasifundisa ukuphila ngokufanele inkosi eyasinika izwi layo inkosi eyasinika ukuphila kwayo masiphilele yona eyasifelayo futhi singalinaki izwe kodwa sibone ukuthi ithini ngakho kulokho asize kusasebusuku sinokulindela okukhulu ukubona ukubonakaliswa kukaNkulunkulu ephulukisa abagulayo nabahluphekile asikhothamise amakhanda ethu imzuzwana nje ngabe uphansi kokulindela bandla na ngabe ulindele uNkulunkulu ukuba athulule umoya wakhe na ngabe sikhona isoni lapha esingathanda ukuqala kulobo busuku senyukele altare futhi sithi ngifuna ukuguqa phansi ngikhuleke futhi Branham ngilindele uNkulunkulu ukuba angisindise kulobo busuku ngingena kulowo mnyango nalokho kulindela uma ulapha woza yini ekuholele emnyango ndodana na yini ekuholele emnyango ntombi na kwenziwa yini na yini eyakudluthula kuleso sicoko samabhungu namatshitshi sabantu abanganaki ezweni na ngenkathi ngingena edolobheni ngobunye busuku njengokuthi nje cishe impela isigejane sabafake izigqoko ezivikele ekhanda nentambo simi phandle lapha endaweni begqoka abajakethi esithuthuthu amabhlukwana asathayithi zidonseke uhafu phansi izinqulili zabo nabanye izinwele ezenele zazibukeka kanjalo ngaphezu kokuba besifazane begqoka phezulu ekhanda labo kanjalo behlezi phandle lapho futhi kwenzekani kulo mhlaba na yini indaba na oh nsizwa ntombi zidluthule kuleso sigaba sokuhlanya umoya ongcwele uniholele lapha kulobu busuku phakamisani izandla zenu futhi nimemukele njengomsindisi oqondene nani kulobu busuku uzosusa zonke izono zakho futhi yakunike injabulo ongazi lutho ngayo namanje uze umemukele udingi kuba ube musha abadala bangenza okufanayo emkhulekweni wobubala bangaka bangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ngokuphakamisa isandla sakho bese uthi ngikhumbule mfowethu uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise ndawo zonke lokho kuhle ndawo zonke lokho kuhle unesicelo enhlizweni yakho na uthi uNkulunkulu ngilindele wena ukuba ungiphendule kule mvuselelo nginabantwana abalahlekile nginobabayi olahlekile umama mfowethu noma udadewethu noma uthandekayo umakhelwane bakhumbule Nkosi Phakamisa isandla sakho nje uzokuzwa uzokwazi enhlizweni yakho nje kusho lokho nje sindisa lo othandekayo manje uma uphakamisele isandla sakho kuye khona ke hamba ulande lowo othandekayo bese ubangenisa bangenise ileyo indlela baletheni lapha ukuze nibalethe emthonjeni njengo Philip wahamba futhi waletha uNathanayeli enkosini uJesu kwamtshela ukuthi wayekuphi ngaphansi kwesihlahla ngenkathi emthola Baba wethu esezulwini siyajabula kulobu busuku ngenhlanhla yokuma kuleli bandla nokukhulekela abantu siyabonga ngezwi lakho izwi lakho lingokuphila Nkosi futhi ngikholekela ukuthi uzothumela imvuselelo esiyicelayo Kuthi manje Nkosi ngikucela ukuthize siqhu sami mina uQobo ngiyacela baba osezulwini othandekayo faka ezinhlizweni zabantu ukulindela mabanga lokuthi bakukhohle lokho konke ezantsi yobusuku bonke uma siza kuqhubeka emhlanganweni kwangathi bangakhumbula kulobu busuku bakulindele siyaza njalo busuku uthi awu akuzange kwenzeke izolo busuku kodwa ngizobe ngikulindele kusasa busuku kuzoba kusasa busuku ngizoba ngizoba yilewo owemukela umoya ongcwele ngizoba nguye ukuqala ialtare ukuphenduka ezonini zami ngizoba ngokuqala uNkulunkulu amgcwelisayo futhi akhiphe lonke izwe kimi Nkosi nginamahloni ngempilo yami nginamahloni ngendlela ebengenza ngayo ngifuna wena ukususa kimi unginike into ethize enkulu kakhulu Nkosi ukuthi ngeke ngifune ukubuyela kulokho kuziphica kwezingulube futhi njengoba iBhayibheli lisho ngokucacile njengengulube ube ibuyele kuziphixeni kwayo nenje ebuhlanzweni bayo futhi singabona Nkosi ukuthi abaningi babantu bakithi bePentecostali benza ngendlela efanayo bakhuphuka ephuma ezweni futhi bebuyela ngo kulo futhi Nkulunkulu ngiyacela mabangacabanga inkosi ngizama ukubathethisa kodwa kuzama nje ukubeka umbhalo phambi kwabo bayodingeka bahambe phezu kwawo nkosi futhi bawufuqelecelele ukuba baqhubekele phambili ngikhulekela ukuthi wonke umuntu nami uqobo nathi sonke sizothatha uhlo luqukethe lwezimpilo zethu futhi siluqhathanise nesidingakalo sikankulunkulu siphe khona baba sithethelele izono zethu sithethelele amaphutha ethu neziphambeko zethu igazi lenkosi Jesu malingcwelise leli bandla elincane kulobu busuku oh Nkulunkulu kwangathi wonke umuntu ophakathi lapha angathola ukuthinta kukamoya ongcwele khona manje baba siphe khona mawufike ngiyacela kwenze nkosi bese uqale imvuselelo khona lapha kuleli dolobha siphe khona nkosi yenza leli bandla libe yisibonelo ibandla eliyisibonelo futhi makuthi abantu bavele ezingxenyeni zehlukene futhi babuke phakathi lapha futhi babone indlela ukuziphatha kwabo okuyiyo nokuthi bahlehla kanjani ezintweni zezwe babuyele kuyangempela yeqiniso indlela yePentecostal yangoqobo yokwangempela izihlakalo zePentecostal zangoqobo behamba nawe bengenasece siphe khona nkosi kunake amanye amabandla azobona ayothi awu uma umfowethu engaba nebandla lakhe kanjalo nabo bonke labo bantu bangaba ndawonye nezinhliziyo zabo zingabanye futhi banengalo elulelwe wonke umuntu futhi bukani ukuthi mkhulu kangakanani nomehluko khona kubo nkosi khona ke bayolamba futhi bome wena wathi ningusawoti womhlaba kepha uma usawoti edumele awusasizi lutho kodwa ukuba ulahle ngaphandle futhi unyathelwe phansi kwezinyawo zabantu
not that the people to hear me if possible closing
Nkulunkulu kungesekho ukuthi abantu bazongizwa uma kungenzeka bavale izindlebe zabo ngifuna ukusho lokho baba ngibuka indlela ibandla lePentecostal elibangayo oh Nkulunkulu lizisho ubungcwele futhi sesibe yini na usawuthi dumele Nkulunkulu buyisela isinongo kusawuthi ngokushesha ukuze uthintane naleli izwe libolayo ukuze libuyisinongo uma kuhlangana futhi kunokuphila kukho kuzosindisa Nkulunkulu senze izinongo zezwe siphe khona nkosi faka isinongo kithi ukuqinisa ibandla ukuze abantu bangene kulomnyango futhi babone amandla okuvuka kwenkosi uJesu ehamba phakathi kwabantu ezibonakalisa iphila kuze kube phakade Kwangathi singebuke kushayeni ihlombe kwabantu noma umbono wabantu noma izinkulungwane ezingamashumi amane emhlanganweni ukwenza imvuselelo oh Nkulunkulu leyo akusiyo imvuselelo ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzobamba izinhliziyo ezimbalwa futhi unyakazise ibandla futhi ubangele imvuselelo yangempela yePentecostal siphe khona nkosi uyethembisa ukuzwa umkhuleko futhi ngikhole ukuthi uzokwenza njengoba nginikele inkonzo kuwe nabantu kuwe ukuthi ungaphendule imikhuleko yethu futhi gcwalise izifiso zethu egameni lika Jesu Christu amen
That's saying this good old song of the church I just love it's one of my favorite songs give us the card
Asiculele liculo limnandi lidala lebandla ngiyalithanda nje lingelinye lamaculo ami engiyawathandayo siphe indlela ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengele insindiso eCalvary uyalazi na ngiyaxolisa
Now let's worship
manje sikhonze sibe nomlayezo sikayo asikhonze manje ake sithi sisalicula futhi sixhawulane umunye uphambe kwakho ngemuva kwakho asikakhishwa okwamanje manje asixhawulane nje sisacula xhawulana nama-Methodist nama-Baptist ne-Oneness ne-Trueness ne-Church of God ne-Assemblies of God ne-Foursquare sonke siyi-Foursquare asidwebe imigqa yethu ngaleya kwanoma yisiphi isithiyo sehlelo futhi sibe ngabazalwane ngiyabona ohlezi phakathi lapha kulobu busuku ngiyabaqonda abanye ngane ukatelika ngibona umunye umfowethu wasedankade umfowethu ongumamishi nakanjalo ehlezi lapha kulobu busuku sonke simunye ngamoya munye sonke senziwa ukuba siphuze emthonjeni owodwa manje ngizikathi amagama ahlabathi ulenge impela futhi kanzima kodwa khumbulani nebo sisokiwe lokho kunquma amafindo yabo sisokwa ngezwi likaNkulunkulu futhi liyasika kodwa kukulungele kubulolonge lisike isihlahla sibuye futhi sizothela kangcono ungavumeli iziphetho eziningi ezixigayo ziphume kuso yileyo ndaba namhlanje sineziphetho eziningi kakhulu ezixigayo ziphuma ngalendlela nangalendlela izinhlangano zemiphakathi eziningi kakhulu nokuningi kakhulu kwalokho nokuningi kakhulu kwalokho asibuyele entweni eyodwa iCalvary lapho esingacela khona ngenhliziyo yethu futhi uzenza othobekile ngokwedlulele ngiyagcina nje ngizama kuvika udaba lapha ngizolojo umhlangano wami wokugcina eTucson eArizona ebusukile obuthathu noma obune obedlule ngibone abantu abamhlophe bengena lapho beyisitashi Pentecostali beyisitashi njengoba bebengaba njalo ngibone abanye abaseMexico abadala abampofu bengena lapho bebelapho ngalokho kuzange ngathi ngikhuluma enkonzweni yasekuseni bahlala ngo kulelo bandla usuku lonke kusukela ngelesishiya kalolunye ngqo ngalokho kuzakwaze kwaba awu kwakungelesishiya kalombili ngqo cishe ngelesikhombisa ngqo ngiqagele noma lesishiya kalombili ngenkathi bengena futhi bahlala phansi futhi bahlala ngakhona kulelo bandla kwaze kwaba yilokho kuhlwa futhi lapho sekufika isikhathi ngenkathi umoya ongcwele uqathakela phakathi kwesakhiwo ubani owaphulukiswa na abase Spain abase Mexico umoya ongcwele uphumela ngoze ethabeleni futhi uvusa abagulayo nabahluphekile nakho konke kanjalo uletha ngapha wase Spain ethobekile eza ekulindele lutho olwezwe bebuka kuChrist nje bengise eGermany maduze nje umfowethu akendright omunye wabazalwane benu base California lapha iChristian businessman ngikhole ukuthi ungunobhala noma ukuthize noma umphathisi kwama enye into ethize kuChristian businessman omunye wabaphathi babo umfowethu kahle ngempela akekho lapha kulobu busuku kungenjalo bezoba semsamo uMina akendright uqonde ngqo okombhobho wesibhamu uyindoda kahle ungabeka ithemba lakho kuMina akendright njengomKristu kade nginayo kuzo zonke izinhlobo zemihlangano wayehlezi lapho ngalobu busuku ngenkathi izinyanga bathakathi eziyishumi nanhlanu ohlangothini ngalunye zizama ukuphephetha into futhi ngabona lapho isiphepho siphakama cishe abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu noma amashumi amane lelo tende lizamazama lezo zinyanga bathakathi zisika lolo phaphe futhi zilukhomba ngakimi nalezo zikelo futhi zidlula lapho futhi zicula futhi zithi zaziyobiza isiphepho zakwenza ungalokuthi uzithathe kancane ngakho zabiza isiphepho zathi sizoliphephula naleyo ndawo enkulukazi yehla yenyuka kanjalo ngathi mfowethu akendright khuleka ngathi mfowethu Lobster ungakuhumushi lokhu ngathi inkosi uNkulunkulu ngehla kuleyo ndiza ngolinye isuku egameni lenkosi Jesu ungitshele ukuthi uyomanga kimi ngehora lenkathazo awuzange ungidlulekise namanje ngakho ke inkosi lesi sixoxo sonke sijabule kakhulu kunamakhulu nezinkulunkwane zamakhomanisi ahlezi lapha naleyo encane intombazane impumputhe yayisanda kuphulukiswa ngathi nguwe uNkulunkulu ungalikudluza lelofu ngakho ngiyalikhuza lelofu uNkulunkulu engumahluleli wami kona impela maphakathi netende uqala ukubidlika ugenqika kanje futhi ngaphansi komzuzu ilanga laselikhanya ukuduma kwezulu kuphuma kanjalo kumi lapho yebo futhi ngaqaphela eSwiss amaSwiss ozange abe nankathazo anjengabasemelika bakahle bondliwe he njengeqhude nje uma nizoveza hey ngiyaxolisa ngesisho singusibanibane singabakwaZwingli singabaluthela asidingi ukulalela leyo nto nalawo majalimane amadala lapofu onke ashaya phansi sabala imithwalo yamabhasi eyikhulu namashumi ayisishiya kalombili nemithwalo yamabhasi amakhulu anephezulu eliyingilazi ngene lapho okukhona cishe izinkulungwane ezingamashumi amahlanu zibuthene ndawonye lapho enkundleni enkulu yezemidlalo futhi ngenkathi kwenzekani na ngenkathi umoya ongcwele uqala kwedla wonke umuntu ophandle lapho ngokungamajalibane aye wabiza wabashiya behlezi khona lapho ababehlezi khona bese ekuguleni kwabo bese sesonweni sabo behlezi khona lapho futhi waphulukisa amajalimane afika namathemba futhi elule izingalo ayekade eshaywe phansi afika endaweni lawo maKristu phezulu lapho phansi kukaHitler nabo ayeshaywe endaweni yaze yadingeka abheke kuNkulunkulu ukubatshela umusa wo uNkulunkulu uyazi ukuthi izinto zenziwa kanjani bangane bekusisane makungabi nguwe woza nokulindela lungela beka iceleli konke okusindayo okuncane okukuthandela kalula kangaka futhi uze uthobekile enhliziyweni ulindele uNkulunkulu ukuba agcine izwi lakhe uzokwenza asivala amehlo ethu nje manje futhi siphakamise izandla zethu
Thank you, Lord.
Balana mehlo enu nje futhi nicabange ukuthi unenzeleni ngokukholwa beka izandla zakho phezu kwamagoda akhe anegazi uzwe izinhlungu zakhe ubuhlungu bakhe obunzima.
Just my salvation on Calvary Street. Let us stand.
Asime manje ngezinyawo zethu.
Worship him now. Just
Nkonzeni manje phakamisana izandla zenu nje asikhonze.
Let's hum it to him. Look yonder.
Silihamishe kuye buka ngale eCalvary imimoya yavunguza umhlane wakhe unamathele esiphambanweni igazi namathe ebusweni bakhe. Ngihamba ngokukholwa Nkosi ngibuka leso sibikile ezinyaweni zakho nasezandleni zakho ngibeka izandla zami phezu kwalokho kubhokodwa ohlangothini lwakho.
I feel the tear of the nails.
Ngingizwa ukudabula kwezipikili wafa ukuze ngiphile Nkosi mangilahlekelwe yimina uqobo Nkosi mangilahlekelwe yikho konke ukuziqhenya kwami nabo bonke ubuwule empilweni yami mangibuzwe enhlizweni yami kulobu busuku Nkosi makuthi leli bandla likuzwe enhlizweni yabo wangithengela insindiso eCalvary. Uyiwundli kaNkulunkulu elisusa isono sezwe futhi yimina onesono susa izono zami. Owundli kaNkulunkulu ngiyeza ngiza ngivuma amaphutha ami ngiza ngivuma iziphambeko zami. Futhi ngiyavuma ukuthi angifanele ukuphila kodwa Nkosi mangiphilele yena owangifelayo mangishiye zonke izinto zezwe ukuze ngitholakale kuye inceku yeqiniso. Busisa leli bandla baba njengoba sihamisha leli culo kuwe ezinhliziyweni ezibongayo silicula ngokusuka ezinhliziyweni zethu wathi ubumnandi ezinhliziyweni zethu ngokujabula ngoba amafutha enjabulo kaNkulunkulu athululelwe emiphefumulweni yethu.
I love him.
Manje khonzani nje enhliziyweni yenu.
I love him.